For the glory of the Lord to be brought upon us today through the ministering of the word.
Kwakanya mule na yega tiswa kuna kachenu kakukutazwa kwali.
Niki hiki efelile
nibile fela yaba mama kulano nyana. Isi kubulira kuli nenikula nelita tubo yene nilukira kunga litatubo ya mubiri. Nzeo kona zene mutule kuli nenili mwasipatila. Neli bakinsa kuli nenile kwaten kacholo nensalu kelikutaha nikukuta inge nisilanuka. Muna nimba ya fahalimu nimba ya mwatasi. Nilina niku kasamula wa mizu nyana wana nikukuta kutomone ya ka x-ray hape. Konoluso na ya kubanga nizona haibaluweza misebezi ya kwabuse wama wate. Kasamula walikuwe lize silezi kaufela. Muzwale Roberts ni baba mwi na sepa wamu helangazabu na kasamula walikuwe lize silezi kaufela. Konoona nenisikaya za cholo famia haemine. Butata watengi anita welangi fela wanama fula akasta ani. Kona taba watengi fela. Mina wabulila kuli, hakuna seba kuna kufa sakuyolisa. Mina, ho, na akulanga hulu, hawa nifanga mulyani wani. Mwaziba, nimivulelezi mwali kandila upilo waka, mulyani wani mwoni kulise zanga. Ni minito ile fela kuunuanga. Nise nivulelela doko tawaka, mulikani omunde, haiba, kikuli hakuna usiri, nikiali anisepi cholo mzole Brenham. Oh, kalibe yani, hana ake na mwali mwani. Nabona la inge mwendina aikeza. Kono nabona la inge paa inti yetezi. Neli, nenisika abona zengata chwalo. Mise nitiba fila ngoyaka, nipumata anisa wuyeli. Kono muama filelezo, nabe na amiza. Kono chwale muami liko kau fila, ni kau fila zona za fita. Yulata kulumba mule na kuata tuwe pete hile. Nipasizi hande nde kakutala. Na kuna kuyakai kau fila mwalifasi koni katakuya.
I asked the doctors which was
na abuza madokota vene bali babala alu lichaziba zefeza kuli. Na sepa nini mwalu hivyo. Mise ni babuza nali. Kana nifitelezi 10% mwabu hole. Bali mane hausi hole ni hanyani. Bali wiketi lefela hande kamu kwa kaufela. Mini itumezea hulu kumulimu. Kikumangi kone likazu ili la high sekundate wali halimu. Mwabona kubakanzi la yeo. Miki hali wena. Kububa kwa mali ya hao kaufela mwahali mwani, usalimu wanana, kihali. Maselu wa hao amali asikai kabakali, kambasika kaufela, kihali wiketi lihande ahulu, mzole Brenham. Mise nili, kihande ni tabila ahulu. Mine nina nilitoho nolo la kubulela, kupakila nasi kaufela mwasipatila sani, ni doko takaufela kwa mubuso wa mulimu.
One certain doctor, I think he's supposed to be here this morning.
Mi dokota yomumu, nisepa uluke la kubati ngimoka kusasa na chwana. Mini nika, nitavile kakuzibakuli, kusana ni vana baba ndi malifasile. Vana sakata, vana baba kona kuninga kama zazi akitali zoho, mwahala lita tubo za mubili. Ze kona kutandia madola kumafaa tu kamba 300, ni mutu. Hani ofeza sebali, kitu so yaluna kwa musebezi wa mule na osu likuweza. Mwabona? Mane kusina nali kinyi haulu swabisa. Mane ni haiba kulubuza, haiba ulukolote. Vali litapelo za hau fila kuluna.
And inside, they said we find an emotional something.
Ni mwaha alisibali, lufumana wino mbungi wolu sao tuisisi. Mese nili, luka, asibonali kuba kihali. Kwa ndia usika ikalelwa kamba kuliangana. Kono hali, mwaha hali, kuna ni maikuto wolu sao tuisisi. Senili, haiba ukai nafila fafasifana kwenye nafila, nika kubulelea. Mina iwa mbola kazali pono. Nelisi mwye mkubona, hakuna sinebazi wakazona. Na wabulele la kaza vive. Mina wabulele la kaza pono, yana nifile mule naza zireli mwe. Niba alila inge limbutu tu. La inafila fani, inge balila. Mina, wa senili, nisepa kuli amunita limiku basi kuba sabula pelika mbantu yengwe. Bali baatiri ya kicholo mzoe Brenham. Nilumela cholo kapilu ya kakaufila. Kiali, kono ntoili mwifila yeni wataku gulela. Auko niku ya kwa sikolo kuyo itutali kazeo. Ali, nilumela kuli vizuele la kumulimu ya mata kakaufila. Ni, baani neliba alafi baba lalu baba tuna bamwa luithi. Licha aziba sakata zene banani. Mika cholo, nenili ya tabila hulu kasani, nikakuzwa kuli mwendi mule na unilumeleleze kuchala peu yengu mwatengi. Nasi ufi ni ufi, na ambola kubona, Bona kakusasa na umuwe, anizwa mamuzuzu wa x-ray, na ambulani, na atale mamusalimu huru yani, neli wakukula kula. Nina azula pilifela kushetumuka, konji nifitia kuyena. Ni upula kuli mwendi wa ashwa. Mina ali nivata kukubuza puzo kezeli, musali ali eni sha, senili kana umu kreste, miki ali ni wakereke akuli. Nisenili nivata fela kutatulu la 400. Senili ni nivata kuziba haiba umu kreste, mukreste waluli. Kuli haiba usilela mwabu sebali wate la upilole, kukena mwana haengwe, kikuli wamulata na. Senili kikuli, luli no kapiliswa, ni musali ali eni sha, nini kapiliswa. Misenili mulimu afuyo lepilu ya hao kanti. Hakuna ete waga mba moya ufuke lakai, ulukile kanti, haibile fila ukaafuka, unachwalo. Mihaiba lukaza maya kwa ni kwa, kuna ni watu wabanga ataniting marifasi. Chwale, kachenu nitile nipono ye, nika mibulela kasamula onyana. Minita vila kukulela pili, uze mwiza linzwi. Kakuli nilumela linzwi, kubalabuto kwa hulu. Nto ya buto kwa hulu chwale. Minita vile Charlie Cox. Ni mzuale mulikana kaya ye mifani. Amu hu mzuale anisa hupula. Jeffries anisa hupula hivizo la haye. Ungata wami na mzuale baba mwivande. Baba zo kwa Georgia. Kuzwa kwa liwa ka zeshuta na zanaha. Mulikana ka wakale biu ya nzifa. Na lumila kiena kakusasa na chwa na nini. Ni baba ngata. Ni mzuale yazo kwa Georgia fani. Kona sichaba sisi ni file suti ye. Mwaziba. Yeo kilingu ya masuti ya mande, eni kile nati nafatei. Yutuwa la fila hande, kiende luli hakalo. Mimu talusalika zei tunakuwa. Hani mivulela zei za halile mazanya na afitile, kuna, mukabwona libaka, hani na hani lakulikintu ende luli kuna. Chole narumela, haiba mule na walata, niwata kuluwa na nduwa kata ata kutasapili kwa mulaho. Mabu pilo waka, kakuli, nifumana chole kuliki, kakuli na kuna kushoka chenu, kuhu kikuli hamuzibi. Electrocardiogram yaka nili kakao fila, ma x-ray ashuta na A16, ehe, kimu vili okwa nile luli, na abu nisize kuli, nenili mwabu iketo handes na mutu, kakao fila mwaku na kugela, mutu malifasi. Kacholo, na itumela kaseo. Konoli kakao fila ni haiba zeo kakao fila, ni kaku itumela ni mirumbe kukumulimu. Luli na itumela, zeo na lumela kuli usani bulukila mwasebelezo ya hae, neni sana nivu nisize kale, sani sisikae zaala kale, mwabona, sani kabisa fila ahulu. Chwale na sepa usivu kulukile kiwena, muzwale walu na yomu nde ki, kimuna alimu ngwe ya sinabu itati ki, kimuzwale nevayo. Mihae bakuna niyomuka na wamina yana alite ni mola sunda. Yana utuleli ngusaleli ndi lana tisizelani. Kaza sivelo saoli. Nelizule leli ngwe lama ngusa ai pitezi luli. Leni kile na utuafatini. Kilana kutalize mzuali nevao. Kamo ya oke nile sunda efe lile. Kwa siku watanyana samuta piseo mulimu ako panjizi hamoho. Mihaiba kukaba hande, zeta visa kumule na nikumu zole nevao nikereke, nivata kubulela hape busihu, nikuka lisamu koloko wa nibulele kuli, lamubu lo busihu, nitarusa kuli, lasunda busihu, nilabula lo busihu, nilasunda etaha, mukoloko wa lituto onivalile. Nenisa alukeriku inana kwee telele kwa spatela, konone bali babandia hulu kuna, nebani filemu zuzu olikana karulo ilingu kuzee talu matifu. Nikacholo na hapa mula fela libibile zaka, libuka zaka, nikuzuwa famu mbeta, niku inafani, ngeni hatile kama sito. Mina angali libibile zaka kau fela, nilika zengwi, zene litengi, miluli nena nina kwee tata. Honji, hawa yoni tise za mafula akasta ani, na kwee haka yee ndia filao nafani. Ne, nenise nifelile kana kwee ani.
But Brother Pat, I was really sick. That stuff I just.
Kono mzuale Pat, neni kulile luli. Muliani wani, aniko nifila kuitiisa. Mikono, nina nina kwenye kwani, kama zazi apili ya mara luka mba mani. Nina nina kwenye. Mine nisoliku balabuka ya maefese. Ho, kutomanywa kwa hamoho kwa kereke. Mini sepakuli, kinto ende. Ni haiba muka, chole haiba muna nikereke kwa kuya, muzole pili cholo, mimu yeme fasiba kasa musebezu wa mina. Kono haiba muna kereke, mimu tebela kukita usihu kachono. Nilabula usihu, nilasunda usihu.
I like to take tonight the first book of Ephesus.
nitavela kunga busi ubo buka ya wanu ya maefese. Miibu si ulabula alu kauhanyu yatu ya maefese. Misu ndaetaha kauhanyu yatu ya maefese. Ya kutoma kereke masikuka. Mwaziba sinitalusa. Kiku itoma hanya hande. Nina anakuliku ya hiwa kwa kereke. Hani ni ulela fila kubaba tehanga kwa Brenda mtabanako. Ni haiba ufi wami na kaufila mizwale babande. Na aziba baba mwami nana asipa. Unanimiko pano. Mzwale walu na yomu nyani ukwa Sellersburg. Mini baba shutana. Bana ni miko pano. Chwale mutalimi. Yani kiniko pano ya nchafazo. Mule kwate niko. Kiba tanga wa kreste. Mizwale basa nana baba yemi mwapakani. Baba zwile. Mane ni hai wa kereke ya wana luli. Ihanile niti. Nili kaze chwalo. Wazwa kuyona. Nimulimu aba vizeza kwa bulumiwa. Nisha na ikumbutamu na hanisa kuna kupulali vizo la hae. Kono kimu tangana fila wasa nana yomu ndemu chaha ya buna ala hande. Nimu sali ya latea nivana. Nimu zwale Juni Jackson uvile ni mikopano kwanu. Ili ntoe nguyende. Kimu puzo omu nde hakalo wasi shemo sisi komosa samulimu. Mihabana niliya nchafazo mwali kereke zamina. Muzolete ngikubona kakulizeo kizamina za kweza. Kakulia muzivi kwa wako na kubamweza libiyate haa kwa katala. Nimu wako na kusufumezo wa kuisa mutu kukreste. Ili nito yeka abamu puzo mutuna kwa buse bobu ngu. Ye kituto ni kutoma hanywa kwa kereke masiku kakwanu. Kwa atawe na kere lutusa halunzelu ya cholo. Chole anisikata hani wachi yaka, kacholo unani alukela kunitokomela, doku nubo nisize unani ilingu, kacholo mzole waka, kacholo chole, awanaku nilifisa hulu kayona kuru kile, kihande chole, zeo kizende kihande chole, anilu meliku litabayate niluli ilu kile kakukala, kacholo, Chwale, minabo, chwale zeoki, wachi ye izama fila hande kufita sapili dok. Avulela unani mapene ya maralu avulukile, kakupuzo kupepo kwa hae, kuli ani utuse hande. Kakulikuna nizepeli nizeta alu mwalaye na nina, kacholo mwako na kubonafo ni yemi, mwala musipili. Kono, seo asinate abanieka na kuna.
I won't speak very long. Now, if there's strangers in our gates, we
shall welcome you with all of our hearts. Chole, haiba kuna nivaye nyimu halaluna. Luli lwata kumiamu hela, kalipi luzalu na kaufela. Mwamuhezu ya hulu kwa tabi nakele ye. Halunamu ya omutu na hulu, limuatu kiso chwale yaku yaha. Akisiba kasesi tuna konofela ki, wokimu ya omunde osnye hile, minu kalikaku ya hakeleke yende hakalo kwanu. Usako na fela halunzelu, mule na hakalu lumeleza kweza chwalo. Nibunga atawami na kau fela musuliku ya matabaye, niluli duwa itume la kazona.
I want you to turn with me this morning in reading to 1 Samuel, the 8th chapter, and begin about the...
Chwale ni batakuli mwapule nina kakusa sana chwa na mwapalo, mwa Samuele wa pili kauhanywa 8, nilukaleka alukale ni katimana ya 19, litimana 19 ya 20 kwa palo nyana ya tuto.
And now,
michwale amuze mwapula kuyona ni lusikaba la kale, luka ivala, mikipeto, luka kena matapilo. Mikana kuna nikupo, ye mwika kusasa na chua na mimuli. Uni upulefela, mwamu kupano walu na ofe lile lisunda zepili kwa mulahu. Kamba zeta alu, ane nani mkupano, nugule kuli luka. Kama anzu asili, hamu suliku apula chualo mkupano, ukalisa, mwacha takua kala 6 chwale. Lukuluvela na kuende Midtown, Ohio. Minamuna niliwa kazamina mwama lobala kwani mutahe. Miimu kupano mutuna uteni wanuka kwani. Oh luka, ni kutazo kaofila ze mkile mwa utofateni. Kaofila bate ni kwani fahali munifafasila kutazi. Kakusasa ni kakusasa mwala musiali kaofila ni usi. Kacholo kaofila bwona wako pana hamoho. Isiwa kasesi tuna samafulo, isi tuna kufita sasi uva hills na kweze ngata mi. Misiwa kasesi tuna wateni koluko na kui ni sasi chaba masawu zandea 8 kambali chumi. Mikamita kutezi nifandi. Luna nina kwenye mwa Ohio. Mimu na muhulu mzwale kid. Yene ni lola pelelaka kusasa na umu. Mina kaufela mwa upula. Hali migulela lisunda zeti alu kumulaho. Dokota na mfileli hola ze 24 za kupila. Uzu hile miwaza maya kwa ni kwa. Abala lingolo pina yana sako ni kuopela. Yani okena ni kumutali melaka kusasa na umu. Nisha wele onyana yaani alikuikapesa yona. Na azwa kwanu muendika sirika mba 4 yaka kusasa na alisika pazula kale. Kulini ofi ya kuyena nebabulezi kuli ukashwa zazilani kansa mwasinya nimusala hayo munde yomunyani wa mchembere na atapisanga mali ali kana masenti ya mashumi kazazi ko kikama pakira lisika pazwa kale ko nji kuisamwala kusiku kutapisa fera masenti ya mashumi kuli babuluke muna hayo mwasimu yabukutazi akutazali sunda zepeli za nchapazo ni amu helaneo ya masenti ya mashumi akitalizo kamalalu kono nababona inge bainzi kwani kakusasa na umu banana bani mwamanyalo wabona abusupali uwo mtu nimusala hayo ni taruse inge bainzi fani ni shauri ya hayo nyana kali heta miyalimu mwe wabati size wakubaka miyaye 92 ya kukepwa wabati alifile fela ni kutona hande milima pentekote sakata mise nili mwaziba zemu inezi faa ndefaa minama chembele nebali vele la fela mukolo kuli utahe ufelile musebezi wabu wanakao fela zeba ipumanezi ni mulelo oba ipumanezi nivai tuki size chwale kuya kwa mupuzo wabu
wana
Mise nili kumuzwale Clive kuli muzwale Kidson kidi kakusasa na wani ukaba kwa mkopano wa mwacha taku na nilize lize mabani ali ni nikabate ni muzwale Branham kihande fela vungata wa mkopano kuzwa mabulumi wa waka bubu nchabubu tile muzwale wa Baptist ya emifa mwana hai wa msiza na ya muamia ha ya buncha nili ya sautwi walitanya ni amu gulila kuli ni kufamua na hawa wa msiza na kumule na Jesu kakusasa na umungi ni hayo ya kwandu upili sizwe ni umungi faa kiyowa kakusasa na chua na kuli akolo wezo niena mimu una boss Othman mulikanaka yazo kwa Canada makwenye na hai baba sali mwabu ino wakushwa ali ukafumana makwenye na hao au kayofita kihande mwamu sipili wa hai wakufola ukile onacholo kona mwane kuinezi mifela sichabane sitaha imwama kalero azo onacholo zaaza maya kono oh lukulungela ze tuna nikufita fali mwali kakao fela imwama zazi amaswe miasa visa kono kihola yekanya chole muna ni vivele ya minanji kwa paloka uhanyo ya 8 Samuele minisepise jini kuli ainele kwa mula wakwani kuli areko dezengu za tenyo nelusulifila kukalisa mwamu kupano aluna
nevertheless the people refused to obey the voice of Samuel and they said nay
mwihakuli chwalo sichawa saha na kutwali nzwi la Samuele sali batili konoluka wanimulena ya kalugusa kuli luswane sina machabaka ufila, nikuli mule na aluna, aluwe watu lelangi, ni aluza mai kwa pili, nikuli azama iseli ndu azaluna. Samuele automanzu yao kaufila asichawa, mi aagulele la mwali zileza mulena. Mi mule na ali kusamuele, uutweli nzu labona. Uba femulena, ni Samuele alikuwa baana wa Israele. Amu kutele mutu ni mutu, akutele mwamunzi wa habo.
Now, if I should try to choose from this morning, what I would call a text for the next
chole haiba nikali kakuketa kuyeo kakusasa na chwana, sinikali bizaku likona taba, kami zuzu yeli kani yetatama. Nitawela kuketa taba ya kuli, mule na ya hanilwe.
It was a time that is in all times that people has never wanted God.
Nelina kukuli sina mwali na kukau fila. Kulisi chabaha sivati muli mkuli abaza maisi. Sitabe lanzila yaso na fila ya buwe teleri.
And this story this morning, and when you go
milika ndele kakusasa na chwana, ni ya mukaya kwa malapamina ikaba hande kuli muyo ivala kuisa kwa mafelelezo.
It was during the time of the days of Samuel, the man of God, the prophet. And he had been a just man.
Neli kanako ya yamazazi Samuele, muna wa mulimu muprofita. Mina alimu na yalukile ni ilimu na yomunde ya kutekeha wa maoyo ya sepala ni batu. Na asaba pumi, mia kuna asana wabulela nga kwa ndaze na mile hande za kuli kiso na sabulela mulena.
But the people had come to a place where they wanted to change this program. They had looked upon the Philistines and the Amalekites, Amorites.
Konosi chaba saata fasibaka, konosi bata kuchicha tukiso yalika. nevai kumbuta ma Filista, ni ma Amaleke, ma Amori, ma Hiti, nilina aze mwezali fasi. Mine wawoni kuli, nevana ni Malena, vene baba Tusa, nikuwa za Maisa, nikuwa za Maisa, nikuwa Luane la lindua zabona, nize mwetualo.
And this seemed to be that Israel wanted to pattern themselves like these kings, like these people.
Minto ye neibona kuli Israel neiba takulikanyisa kwate nginge male na baba mwibani minge sichabasani kono kwali kuba mwalusika lufika ufila mulero wa mulimu kwa sichabasa hae haki wakweza sina sichabasa lifasi kamba kubusiwa kamba kuzamaiswa inge batu balifasi.
God's people is always has been a peculiar people, a
sichaba samulimu sinakamita ibile ba tubaba ipitezi sichaba sisi shutana sisi vizizwe sisi kauhani misa shutana mwali kezo za sona mwali nzila za sona mamu kwa okupila kwa sona kufika mwaba inezi ba tubali fasi.
Their appetites for things and all that their makeup is
nitakazo za sona salika nisipupeo za sona mosi inezi baona kwa kaufela baashutana kwalika zeo sichaba salifasi sila kaza.
And the people of Israel came to Samuel and said, now you are getting old
nisichaba sa Israeli saata kusamwele misali twale uya usupala miwana bahawo bashimani abasaza mayakanzira ya hao kakuli ni basa sipalis na Samuele nilima kuluku ni baba la tamali.
And they said, Samuel, your boys is not like you, so we want you to go out and
nise bali Samuele bashimani bahao abaswani niwena kacholo batakuli uzwele kwande ulufumanele mulena ni umutoze yakalweza kubasichaba inge machaba amangwe kaufela alifasi.
And Samuel tried to tell them that that would not work.
Ni Samuele ali kakuba kulela kuli akuna kukona hala tiali hai bamweza cholo taba pili maziba mukafumana kuli ukabiza bana bamina kaufela bashimani momala pamina nikubaeza masole kuli bazama yange kwa pili akolo ya hai nikulwalanga lilwani soni malumo isingise ofela kono ukabiza bana bamina babasizana kuli bababesi zange sinkwa nikubazwisa kumina kuli bafepa angelimpi.
And said, besides all that, he'll take a certain taxes off of you, of your grain and all your income. He'll tax all of that to make certain.
Miali, akizeo fela, ukazusa mitelo yengwe kumina, lipeo zami na kau fela ni mashirengi emu hola kau fela. Ukaikeza kwa mitelo ya zeo kau fela kuli, aezeli kolo tizengwe za muso. Nizengwe chwalo, zeo likalu kela kulifiwa. Tiali nisepa minakau fila mweza mafosisa. Kono he, sicha basari. Kono nite inginu saba takuba ingeba tubawa mwekau fila.
There's something about man and women that they long to be like one another. And there is only
kuna ni nito yewe, kava ana nivasari. Kulibatewe langa kubasi na mutu yomungwi. Mikami takubile muna alimungwi fila ya kila apira mwalifasi. Yana alimutala waluna, ya nineliena, yana alushwezi luna kaufila. Kimule naluna ni mupulusi, Jesu Kristo. Na alimutala opete hile, wamolu lukila kuvela. Kamitana ato kumela musebezo wandate, ni kweza sisi lukile.
And no matter how much that Samuel tried to persuade the people continually, they...
Mi akunata wa Samuele, mwana alikezi kususweza sichaba, katundamo vamu hapeleza musiha linibusihu luvata mulena luvata mutu luvata mutu yolu kona kubulela kuli yo kie na muza maisi waluna.
And that has never been the will of God. It never was the will of God or never will be the will
miyo
of God.
Miyo yalikuwa ive tatu ya mulimu fateni. Yalikuwa ive tatu ya mulimu kamba mane haina kuwa tatu ya mulimu kuli mutu avuse mutu yomungi. Mulimu kie na ya abusa mutu. Mulimu kie na mubusi waluna, mule na aluna.
And it's a very, very much of a peril of today because that man seems to have that same idea.
Mikinto e tuna tuna luli, ya kutata waka chenu kakuli muna yaani ubonala kuba ni mulelo ocholo ababonali kukona kulemu wakuli mulimu usabu samutu kufitia kulimutu abuse mutu.
So they chose themselves a man named Saul, which was the son of Kish. And he was a reputable
Kacholo
man.
Kacholo ilibona muna ya bizwa Saule, yana alimuana wa Kish. Mina alimuana ya kateleha, muna ya kutegeha. Koluna aswa nelwa kisichaba handeluli, kakulina ali yomukima, yomutelele, wa maoyo, sinatasa muna.
The scripture said he was head and shoulders above any man in Israel.
Mangolo abulela kuli nali toho ni maheta afali mwa muna kaufela mwa Israele. Nabona ala fela bulena lena. Mineli yo munde kwa sifateho. Nali atalifile miili muna ya ipitezi mwalika za mubano.
Now that's the kind of man that the people like to choose today.
Chwale woko na mufuta wa muna obala ataba tukuketaka chenu. Sichaba hasibona hali kuikutwa kulikana ninzira yo mulimo atomire mwakereke ya hai. Kuli babusiwe nikuza maiswa kama ya oke nile.
They want somebody, some man, some denomination, some certain people.
Babata mutu usili muna yo mwi kopano ye mwi sichaba sisi mwi twalo. Kuli sibu sekeleke. Kuli habako ni kuinepe la ilibona kakutiala mwalizo la mulimu. Kuli babe ba moya, kuli ba etelelwe, kamo ya oke nile.
They want somebody to do their religion for them. Somebody that will tell them.
Babata mutu ya kaba aezeza vula peli wabona. Mutu ya kaba vulele la fela mwakwezeza. Nili kakao fela kazoni. Kacholo muna yo abonara kuswanela sibaka handini. Kakuli nali muna ya nana ningana ahulu.
And it's a whole lot like today. We like to choose such people too to control our churches.
Mikau fela za swana nikachenu. Lutabela kuketa ngaba tu baba chwalo. Niluna kuli babu selikeleke za luna. Kubusa keleke ya mulimu. Hakuna ze nilukela kunyaza kazona. Kono kimu kwa fela wakukondisa lita bakuli. Hakiona. Nesiona. Miha inakuba yona tatu ya mulimu. Kulizee chwalo lieza hali. Mulimu kie na ya lukela kubusasi chaba sahae, kuzama isa mutu ni mutu. Nilufu manakuli yo mwanamu shima ni wakishi muna yo mutuna, ni nisibu peo sahae, mini nabwa nala kuswanela si chaba, kulikubofali hete la hae, neikabwa nala hande, nikuwa ni avule na kwa toa ya hae, neli ya ipitezi luli, fali mwa si chaba, sisi mkau fila, haza machua na, neikaba inge, inge sivya nasa luli kwa mubuso wa Israel.
For the other kings with, of the other nations would think, look what I'm
kakuli mbali na baba mwi baka, balina aze mwi baka anana kuli. Amutali memuna watini, mwene baka asupila munu wana wawo nani kukule akuli. Mutali mekwanu, hakimule na kwa butuna yalu nani, mutali me hakimuna kwa butuna yalu busa.
And sad to say, but how true it is today with the church.
Yes.
They love to say our pastor is not a narrow-minded man.
Mikima swavi kubulela cholo. Kono kiniti. Moku inezi kachenu nikeleke. Bala tia kubulela kuli. Mulisa na waluna. Hakimuna wanga na isisani. Kimuna yomutuna. Kimu ituti wali tutoze pahami. Kuzokuwa Hartford kambasi. Kolo sisi mwe sisi tunasabula peli. Wena ni madigri amane ya kuli nikuli. Masi waka. Mikimutu ya ziba hande kupira nivatu.
All that may be all right and have its place, but God's way for His church is to be met by the Holy Ghost and by His Spirit.
Kononzi la ya mulimu kwa kereke ya hae, kikuwe teriwa kamuwa ya oke nile, ni kamuwa ya wahae.
But they like to say that we have this great denomination that we belong to.
Konobo na watabe la kubula kuli. Luna niko pano tuna yelu fumane ya kuyo na ye. Nelu kalezi kwa kale mama zazi abate ya teki. Hane lusa lifela wanyani, sichaba sisi likanifela batu wanyani. Michwale seluli wa wangata kulimane. Konji siwaka seluli mwahala liko pano ze tuna hulu kuzeli tengi. Luna nilikolo ze ndia hulu. ni wakuti azi wabai tutezi mkwazo. Runa nisichaba sisi ziwa kutina hande, ni watu wabai tutila hulu wa mamule nengi, batanga kwa kupano ya runa. Milo afanga kubaba tokule, milo ezalikezo zende, nize cholo kaufela.
And nothing at all, God forbid that I should speak one word against that.
Mea kuna zengwe hape, mulimu wa hanisa, kulinivulele inzi lilingwe la kunyaza zeo. Kakuli zeo kaufela kizende, kono ni cholo hakitatu ya mulimu kulimutu avuse mutu wa mungwe. Mulimu na lumile kaliza zela Pentekota, mwaya oke nile kuli uvuse mwali pilu za batu. Nikuli ubuse mabupilo kwa hae.
It was not meant for man to rule over man.
Nelisa lukeri kubakuli mutu abuse mutu yomu mwi. Kono lula tia kubulela ngachwalo. Hii ntue ndeluli ye ipitezi haluko na kubulela kuli. Lubasie mbasako pano ya kuli.
Are you a Christian? That's how I fell upon this text.
Kana umukreste nji. Kona mwani palelezu ifata wae. Hane nilikuwa spatila. Minika abuza mutu kuli. Kana umukreste nji. Ni wasiemba sakuli nikuli. Kana omukreste, ni wasiemba sakuli nikuli.
And a little nurse came into the bedside.
Mina si womwanana atakwa mumbeta waspatela. Kone ni balabi vile mineli. Nelina si womuncha mwasibaka. Nikihali, wikutwa chwani. Kihali, nilumela kulikiwe na Reverend Brenham. Utile kuto itatubisa. Senili kina.
And she said, may I rub your back?
Nikihali, nikutoze mamu kokotokuli, hui kutwe kukatu hanyana kamuliani woo. Mise nili, wako na kweza chwalo.
And while she was rubbing on my back, she said, what denomination of church do you belong to?
Mihana asuli kutoza mkokotu waka chwalo, abule yakuli. Uwako panoifi yake leke. Mise nili, oh, ni wasiemba sako pano ya kale kale yeliteni. Mikihali, kiko pano mangyo. Senili, kiyo na eneonga ongirwe lifasi, lisikapa ingi wakale.
Oh, she said, what? I don't believe I know just that. She said, I belong to
mi,
church.
Oh, kihali, sikamangi, hanilumelikuli na iziba chwalo. Kihali, ni wako akeleke ya kuli. Kana kona kwa pano yo, senili, waati lima, kuhu nelifila miaye mianda emiveli kwa mulao kwa pano yo. Kunoko pano, ye, neikalezi, kone likalezi kwa opele ya linaleli zaka kusasa na hamoho, niva anabamu limu, hanibamu huweleza katabo, hababu wana kutaha kwa mpulusi, kuto uliulu la batu.
And she just stopped rubbing my back and I was stooped a little over this way so the lady could rub. And she was from near Carden down here and we got to talking.
Misa tuhela kunitoza muliani mamu kokoto, mine ni na misize nyana, inge tuwa na kanzila ye. Kulikaliwe anilambi. Mina azwe la ukaufi ni koridoni. Ona kwanu. Waka la kwa mbola. Mikihali. Mungaka. Nivile nilumia la kamitakuli. Haiba mulimu na alimulimu. Usa alimulimu kachenus na fela mwana abezi mama za yakale. Kihali. Kamba kileke ya kaya hanazeo. Kono onana alumela kulikiniti. Mise nili. Hawiyo kwa hule ni mubuso wa mulimu kalive.
She said, if he ever was a healer, isn't he still a healer?
Kihali, haibana alimufolisi. Kana hakimufolisi ni chwale. Sinili, yena luli uchwalo kezelaka.
But man wants to rule and rule over man, and man
kono mutu ubata kubusa. Ni kubusa mutu. Mimutu ubata kuli mutu yomungwe amubuse. Hata velikuli mulimu abuse.
So this son of Kish, Saul by name, was just the
kacholo mwana mshimani wakishi yo Saule kalibizo nelie nakala bofela kuzene babata muna yo mutuna wa mwanaha mini oh nakaba isa fela kwali ndwa zabona nizengwe cholo kono nitengi ne sinzira ya mulimu mwakwezi zalika mulimu na batamu profita wa hae ya supezi ya sepala kuli aba za maisi nikubulela manzu ya hae kubona.
Now today in our great church age that we live in,
chwale kachenu mwalusika lwalu na lwalu tuna lwakeleke mwalu pila. Luna na asepa, nikulume la cholo kapilu ya kakao fila kuli. Luse luile kakushutana, nizana aluto meze muli mkweza.
The last words of our Savior was in Mark 16, said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
Manzwi ama felelezo amupulusi lwalu na mamareka 16 ali, mwye chwale malifasi kaufela mimukuta za evangeli kwa sibupi wa kaufela. Ya lumela miyako lovezwa ukapiliswa. Ya sike kulumela ukabe iwa mulatu. Nili supoze likaya ni baba lumela kalibizo laka wakale leka mioya. Vakawa kulelali puoze ncha ni malimi asiri. Miyaba kaa swalali noha, kamba kunwasi fanu, halina kubatisiza kozi. Miyaba kaa biyama zo abu wanafaba kuli, vawa baka foliswa.
There is not a man. Hallelujah. There is no son of Kish or no one else can.
Hakuna mtu, hakuna mwana wa Kish kamba hakuna usilifela. Ya kuna kweza zeo kwandi awe teleli wa moya okenile.
But we have made schools. We have made seminaries.
Konolu ya hileli kolo. Lwezeli vaka zali tuto za bula peli. Ni kupanga liko pano. Kuli kulilitavise ni kuona la inge baba ngwe bali fasi.
Now the Holy Spirit used to be the leader in this nation. This nation used to be governed when they wrote up the Declaration of Independence.
Yes.
And there was an extra chair sitting there.
Chwale moya o kenile novanga mweteleli mwana hamo. Na haye neibusi wanga kwa kale kwani. Hane bangozi manzwi atukuluho. Nine kuna nisipula sisi mwi sene sili mwani. Hakuna ni haiba towati ili mwi ya kukakanya mwamuna ano waka. Kwa njifela zave ile mwana muli mufasi waka. Na haye hane itomirwe famutomo watukuluho ya bula peli. Nitukuluho kwa batuka ufela. Nifamba ye mofela alinzwi laku ya kwile la mulimu.
But we have corrupted that. Politics, we have voted men in there under buying and selling.
Konolu sinize zeo, li politiki luveile batu matengi. Mwate asa kuleka nikulekisa. Nilise piso za buhata. Kufitela na ayaluna, nili politiki za luna, nizatukulu ayaluna. Lisi nye ila hulu kufitela hase, hase lizuakani nizatutengo, tuwaswa lisano. Nimi futaka ufela ya tutengo.
And many times we call into the sessions for prayer. When leagues of nations meet and there are to have discussions. And in one certain great time recently.
Milina kozenga atalu zanga kuba nilina kozata kuyo. Kanti tutengo utualina hatu wako pana. Mikuna kamba kuba nilinga mbolo. Mimwa nako ilingwi yezi bahala. Kwa mula onyana, ne kusina ni haiba nako yene hivizwa ya tapelo. Luka afeza chwanili fapano zalu na kusina tapelo. Lukona kukulvela chwani mwalifasi kaufela. Kuli lukone kweza sika kaufela kusina buwe teleli wamo ya oke nile.
But let me say this with love and respect to our nation and to its flag.
Kono mutu hele nibuwele chua na kali lato nilipute kwa na ayaluna ni kwa ndembela ayo na. Ni kwa nyangela yo yemela. Luhani le mwe teleli waluna yena mwe oke nile. Ni kali politiki zesu nye ile kabu itati. Nitisize mwate niva ana wa nina hano yeli angani.
And if you don't watch, they're going to make one of the most fatal mistakes they've ever made right now.
Ya musa toko meli wakae za ilimu ya mafosi sama tunahulu kwewa kile baeza fatengi. Kana kwe achwale. Kimu kwa wakuli vatu, walakaza kuli vatu, wabuse.
What we need in the capital of this United States as a president. What we need in Congress.
Selu toko wa mwankambe tuna ya United States ye. Sina mweteli wanaha, selu toko wa mwala wa Congress. Luto kwa mwami yao ya luna ya likatulo, ni vana baba filebu pilo wabu na kumulimu. Miwa tezi mwa yao kenile, niwa zama iso wakata maiso ya hae ya umulimu.
But instead of that, we choose man of intellectual, man who have...
Kono mwasi waka sazeo, luketa vana wanga na afila ya nama. Vana, baba na nimibona hale lofela ya vula peli. Kono inge wala tuzima atamulimu. Vana, baba likuwa hule ni kuziba za mulena. Mane foku huku fitela nifo. Kona bolu kenyize mwali kuenda zalu na zali politiki. Kina hayaluna.
Not only that, but in our churches. Our churches have become corrupt upon the basis that we in choosing
hakiseo fela kono ni mwali kereke za luna likereke za luna livile ze sinyehile kama yemu akuli luna kakukete abalisa na baluna kuli balulise lwile kwa mikopano ya bula peli miluketile bana babali baba tuna mwangana ya mangangalume bana baba na nibuna ngwa hulu mwangana
man who has scholarships and our great
bana baba na nilituso zali tuto zali kolo. Miki baba ziba kupila hande nisichaba, miki wana baba tuna mwali lalo mwa pila. Ilizeo mane hanilinyazi.
Men who are kind in their ways of walk. careful in their ways of life and how they conduct themselves among other men and among people.
Vana vana ni Musa mamiza mawo yabona. Baba tokomela miza mawo ya upiro wabona. Nimoba ikezeza mwala vana babanwe. Nimwala sichaba vana baba tuna mwamasimu abona. Zeo mane hanivuleli kumasukazona. Mulimu halati kuli moya waka ube omasutolo. Kono ni tenyi, zeo hakizona zona uketezi mulimu. Kiza maiso ya moya oke nile. Kresti, mwapilu za batu.
Many of those intellectual men that stands in our pulpit deny the real existence of the Holy Ghost.
Bungate wabana banga na yavutu vani. Baba ye mafakatala vala tuzikwate ni kwa niti kwa moya oke nile. Bungate wabona vala tulakwate ni kwa foliso ya bumulimu ni mata moya.
I was reading an article yesterday, I believe it was. A series of newspaper clippings from
Neniso likuwa latawa yengwi na asepa nelilona mukoloko wa makande amutende litawazezwa ku Jack Co. Nyandi Jack Co kiyali mungwi wabeni tisize kumule na Jesu. Yana alisina atasamuna wandume mwaliza zila hai.
I was called to question down in Florida because of asking a young child to remove his
clothes from a slave, kwani kwa Florida wakensa kukupa mwana kuli atule lisipiza kuzama ila kwa mautuwa hai. Nikuta kwa katala, nikakweza cholo mwanana azama ya kuta kwa katala, hande inza iketile, nikutowa hafika kuboma hai.
All being a setup of the enemy of Christ, this young woman and her husband brought our gallant brother into the courts of the land.
Kaofela nelifela tukiso yasila sa Kristu. Musiza na yo ni muna hae vatisa muzwale walu na wandume. Mwali kuta azanaha. Nichwale keleke kaofela hane eluke la kuyeme la muzwale Jack. Fo muna kaofela wa keleke ya abizali vizola Jesu Kristi. Hana lukela kumuyema kwa tuko, kakutia mtu kaofela ya abiza fali vizola muna na Jesu. Na lukela kuwa kama ngwele ahaye mwata pelo.
But instead of that, across the headlines of the papers,
kono kufitia kweza cholo, mwali toza lisha baza mitende, ilimu ya liko panoze tunahulu, ya ule akuli, neba swali sani, neba salu meli za mulena, nikunyaza mane kumunepe na mwati olongo mzwali Jack Cole.
Could you imagine a church calling themselves the name of Christ would join hands with an atheist?
Kana mwako na kunana kuli keleke, yei pisa kali vizola Kresti. Hai swali sana ni asa alumeli za mwena. Nikunyaza muna wabumulimu, yana alika kapilu ya hai kaufela kuyemela bibele, konone vaize cholo.
And then Brother Gordon Lindsay was at the rescue, and when the unbelieving judge said, this man is a fraud.
Michwale muzwale Gordon Lindsay ato mulamulela. Michwale mwatuli ya salumeli ali. Muna yo kilisholi lama shere nkakuli. Ungile milamu ya kuzama ila ya mwana yani. Nikumuluma fakatala. Niyabwe yakuli na afolisizwe. Kantina apuma. Miyaza antoye shutana kwa litairo za madokota. Kacholo unani mulatu wakuzo mashere nyi.
And Mr. Cole raised up and he said, sir, I defy that statement.
Mivoko vana nuha nikubula kuli. Mungaka na hanataba yo. Mulimu kie na yafo lisize mshimaniani. Mimu atuli ali. Nikavuza mutu kau fela mwa kutamo. Haiba taba yo yako na kubayani niti kuli mulimu na afo lisize mshimani yo. Kwa mafelezo wa sivaka sakatala. Nikumutuwe la kubayakula kwa mafelezo wa mangwe. Hai bata wa yeo yako na kupakiwa kabivele, kona kuli nilivoko, vana nitukelo kwa taba ya bona. Nimu kutazi ana nulalizola hai, nisali, munga akasha angwe, nikupakuli nitatulule. Nimu atuli ali, tatulula.
And the minister stood to his feet and said, one night on a rocking sea, when a little ship was about to go to the bottom.
Nimu kutazi aye mami ali. Usi ubulivu mwifali wate leli sabisa, sisepe nyana hane sivate kutiba. Sepo kaufela ya kupila nese ifilile. Babo na Jesu yena mwana mulimu, ataha inza zama ya famezi.
And one of the apostles by the name of Peter said, if that be you,
ni alimungwi wabapostola wali vizo la Petros ali. Hai baluli kiwena mulena, Nilumeleze ni tae kuwe na famezi. Mikeali, mule na aliku mwapostola Petrosi. Taha!
And he stepped out of the boat, sir, walking just as good as Jesus was walking.
Ni azwa mamukolo. Mungaka aza mayahande fela inge mwana azama ila Jesu. Kuzama famezi. Kono hato kalaku saba, akalaku tiba, asika afita kaliku Jesu. Mwatuli ali, taba ikuwa linwe.
We need Holy Spirit leadership. Amen. Not intellectual man.
Luto kwa mwe teleli wa mwaya oke nile, isi ngiva ana wangana ya butufela.
Saul the son of Kish was then made captain over the people.
Saule mwana wa mshimani wa Kishi. Aezo wa kapitao ufali mwasichaba ni anga wana wawa likiti zepeli. Mi Jonathani anga wawa kumafasikiti. Mi Jonathani aya kwa mafulo amasole. Mia yovulasi kwa tatuna sama amoni. Maamoni nitaruse. Mi chwale, chwale, ana abana atile, Saule aliza tolumbita, mi ali. Mwavona saize Saule.
He began to get puffed up. Just as soon as a man gets to be some great doctor of divinity.
Akala kuikumusa. Mutu asakala afira kuba dokota yo mutuna wazabula peli. Kamba kuba ninto emu yetuna kwa libizo la hae. Uba yaswana sina yazibali kakao fela.
God's man are humble man. God's people are humble people. When you see someone who says they have received the Holy Spirit,
Vana ba muli muba Yeshua. Sichaba sa muli mukibatu baba Yeshua. Amubona mtu yabule akuli wa mwezi moyo yake nile ni ukala kuikaba kubaba mwi. Kubona akuli ha natu melo uzama ya fela. Inzali ka kuba ntu yasiona. Muhupule fela yo hasika muhela mulena Jesu.
Then we find that the enemy set in and he was going to come into a little bit.
Nilufumana kuli sila akena. Mina akata hamasi kwa tanyana sasichaba sa muli mu. Mina akato kulalito na kwa asili osamu na kaufela. Cholo kona sila mwali kila kweze zanga. Kukula metu wa mabeli kaufela. Haiba akona. Iliku lisichaba. Sisi kesa wona zesi yeza.
That's what Satan tries to do today to every Christian. Pluck out his spiritual sight.
Seo kona sata nisali kakweza kachenu umu kreste kaufela. Kukula metu wa hai amoya. Kuli akone fela kulatilangana ya butu yalika. Misingana ya moya oke nile kuli imubuse.
So then, when they did that, when the great defeat come, then Saul
Mika cholo, abatueza cholo, hakutota hakukomi wako kutuna. Kona kuli Saule abulayali kwa muzepeli, nikuli lumela kwa sichaba. Mini lakaza kuli mulemu efa, fani Saule hana alumirema tunula akomu kwa Israele kaufela kihani. Mubone kuli mutu kaufela yasike ala atilila Samuele ni Saule, yo chwale, komuye, abesi na chwana.
Do you see how deceitful he tried to represent himself with the man of God?
Kana mwabona mwana alikezi kuitaisa ilie na kabu pumi ni muna omulimu kuli kulinesi kabu kreste.
The fear of the people was because of Samuel.
Sabu ya sichaba niliwa kenisa Samuel. Kono Saule abanga kaufela kuli vamula telele kakuli kuli sichaba nesi saba Samuel. Aba tahe mwamula wa Samuel ni Saule. Nikiri na koze kaika chenu. Halu utulezeo. Kiruna keleke yetuna. Kiruna kreste ya kreste. Lunaluwa Church of God. Lunaluwa bakuli nikuli.
It makes the people get a fear and think that that really is where God's working. And
litisi za watu kuba ni sabo. Ibanana kulikwani, nulikona kwa sebeza muli mumaniti. Ni ya baba atiza maiso ya moya oke nile, waka itakaleza kulatila vana baba cholo. Kakuli batawe la kuipile la bupilo wabu na fila. Batawe la kulumela, zeba batia kulumela.
Do you see the Holy Spirit is our judge? God never
kana mwabona anji, moya oke nile kie na mwa tuli waluna. Mulimu alikuwa alufe popu kamba bishop kamba mutu usilifela kuliabe mwatuli. Mwaya oke nile yena mutu wa mulimu. Mwamu futa wa mwaya oke nile kiena mwatuli waluna ni muza maisi waluna.
Now why is that?
Chwale kinyi haku licholo, shangwe muswalele kutokwa likute kwa, mane ikimu bulele osinali kuteluli, hanita usiku baya itata, ni bulela chwalo kali lato.
But the Holy Spirit says it's wrong for our women to cut their hair. And it's wrong for our women to wear little shorts and slacks.
Kono moya okeni ra bulela kuli kuma sokuli bahame baluna vakutemili yabona mikuma sokuli bahame baluna bapale tuputula tutukuswani ni malukwe nikulombwe kamilomo yabona nilifate omipende moya okeni ra bulela kuli kufosa alile kono lubata batu baba kalu bulela kuli kulukire hai bile fela lulatelana ni Samuele.
They like to live through 6 days any way they want to. And go to church on Sunday morning and a fine intellectual.
Batavela kupira muhala mazazi asilezi kaufira kamubala tela kaufira. Nivaye kwa keleke la sunda kakusasana. Mi ni mwituti wa kwa college yende yanga na abutu. Yana ni madigri ya mangata. Yako na kubula ya kutazo kubona. Ye kalishie hanyana matengi. Lelikati kinyalizewe za mina, nikuweza kulilitavise. Inge filimu yewe mwika mbatukiso ya famazi mwangala. Nikuwa lapele la tapelo nyana ya kupeta. Nikuwa kutisa kwa malapa, nimufuta umu wa wakui kutuwa kulikana kuli. Wako ndisi zeze toko ala za vula peli wabona.
That is not the will of the Holy Spirit. The Holy Spirit wants you to live godly every day.
Yeo hakitatu ya mwe hoke nile. Mwaya oke nile uvatakuli mupile kabu mulimu. Zazi ni zazi mwasunda. Nibu sihu. Kui kambusa ilimi na kwali kazaifasi. Kono keleke hailati chwalo.
They want some man who can interpret the Bible the way that they want to hear it.
Baba tamuna yako naku toloka bibele kamu kwa uvatakuli itolokiwe. Aba naku teleza kwa linzula mwaya oke nile leli bulela kufitila mwa bibele.
Many of them want to say the days of
Bunga atawabona batabela kubula kuli. Mazazi yalima kazo afelile. Zeoko na zeti kinyasi
sikaba.
Babata kubula kuli hakuna kolobezo ya moya oke nile.
The people don't want to act any different than what the rest of the world.
Sichaba asilati kweza. Kakushuta na kufita baba siyezi balifasi moba ezeza. Habalati kuba mwami kwa. Nikuba nikutapa kwa lifateo. Ni vana baba na nilifateo zeke nile. Ni sikuwa imami romo ya bona. Nimishanga ya kwai, nilipipi, nilikazewa eza angabana. Miva sali wabataku kutamiliri ya wona, kweza ye kuswa niluli. Miva pezili ndelesi ze kakatezi, nikaku wona mifuta ya wona, nilikazewa wata. Wona wabata vana, baba kababule ya kuli, kaa ufila nilukile.
Then the other night, here come a man to tell me that because that I had preached against such at a great denomination about 5.
Nibusi wabumwe kwata amuna yanatiwo nibulelela kuli. Wakensa kuli neni kutaliza hulu kunyaza zeo. Kuli kopano yetu na mwendize ketelizo zayona bali. Luka uisa muzwale Branham. Ni hakuna ze Luka ezanga niena. Uka kutisa matepu hao. Nikukupa swalelo kaona. Kamba Luka kuwisa. Minali nika yema kali nzula mulimu. Haiba likazu sakau fela mabupilo waka. Nika siyala nilinzwi. Mina.
Said, well, should you not call back such and such a tape? I said, I have never preached anything.
Valiki hande haiba upalelwa kukutisa tape ya kuli nikuli. Senili, nalikubani kutaza sikasifika ufila mwabu kilobwaka. Senike naswa vila. Hakunama tape weni kakutisa kambali piho. Nisiala nisogule ya moya oke nile. Kuli nipila kasona, nikushwa kasona.
Not trying to say about myself now. But I'm just trying to give
anilikiku
you a little
Kono nilikafira kumifata aba. Ya Yesu elikweza hala kulimubone nikutwisisa. Kisi chaba sisi tabela kuzama iswa kibwa tu.
They didn't want Samuel. Then before they anointed Samuel king. Saul.
Nebasa alati Samuele. Mibasika atoza kale Samuele kuwa mulena. Kamba Saule mulena munisi walele. Samuele ati hakubona hape. Mini kabulela fela kamushobo wana alukela kubulela kaona kambe kika chenu. Mwako na kuubala.
He said, what is the matter with God being your king?
Naize, kibu tata mangi wabulite ngimu limu haba mule na amina. Kihande mulimu alumu woni. Kihande, kinamu yemeli wa hae.
Samuel said, have I ever told you anything wrong?
Samueli abulela. Kana nikile nami bulela mafosi sapateni. Kana nikile na apolofita sikakao fila. Sene sisikae za halas na hani kile na bulela kulisikae za hala. Hani ni mibulele zili nzula mule na. Mini kami buzanto ye. Kana nikile na ate akumina kutomi kupama shelengi. Kana nikile na angasika kumina. Kana nikile na mitiso za sikakao fila. Hai sesele la kuli. Kiso na sabu lela mule na. Nimulimu usivo nisize. Kana kukao fila kuli. Nelini iti.
And he sent a thunderstorm and rains. You know the scripture. You're right there to prove
ni alumile mushika ni pula mazibali ngolo leo. Minawa na fo. Kupaka kuli Samueli na alimulomo wa mulimu.
And as Samuel perfectly represented today the Holy Spirit. The Holy Spirit is God's mouthpiece.
Ni Samueli hana yemelo hande ndeka chenu. Kimo yao kenile. Mwe oke nile kona mulo mwa mulimu obule yali kaona cholo fiela akaswa nelos na bibele mwe bulele la. Kulimu lumele fiela bibele sei bulezi. Mia unakushuta na kuona ni hanyani. Konone babata muti omu ngui yana akaba bulele la ze shutana.
And the people could not say that Samuel's prophecy wasn't perfect. They answered and said, Samuel.
Misi chaba nebasa bulele kulisi polofita sa Samuel ene libu hata. Balaba nibali. Samuele, kaufela zo ulezi kalibizo la mwena. Mwena ulipeti leku ya kamo kile wabulele la.
There is not one flaw. You never did come to us and beg us for our money. You have supported.
Hakuna ni haiba mafosi sa amakana. Walikuwa utaye kunu na kutu lukupama shirengi. Wiponezi za hao, hausika lukupa kweza sika kaufela sisi tuna. Nito ye tuna ye pitezi kuli lukweze ze yona. Usepile kumulimu wa hao. Ni ukula mulezi kwa litabazeo kaufela. Ni manzu ya hao kia niti. Lika kaufela zo ulezi kali vizo la mulena. Libile fela kuya kamoli ulelezi. Kono ni cholo, lubata mulena.
Can you see the discrepancy? Can you see the cunningness of the devil can work on
kana mwabona tu aniso kana mwabona bu mutali kwa diabolo sikuli wako na kubeleka kumutu masiba kasa kuipea kwa tasi amoya okenile abe muna kamba musali nikutereza kusesili kisona sabu lela mulena kwa bupilo upete hile zibupeo sisi sikasi lafala kwa bupilo wabushutani sichaba sisi ipitezi na haye kenile. Sichaba, sisi nanilikezo za ipitezi. Mwana baita akaleza kutamaha na nilifasi. Nikuikeza inge lifasi, nikuia kwa keleke yengwe. Yebule lakuli, kau fila lilukile. Kweza fila unacholo, nikutunda mena. Kana mwabuna moli inezi. Bali hakuna antoe cholo ya kulifoliso. Oh, kolowezo amoya yao kenile nilisi kombole kwa keleke. Kama nzoma ngu, kipeto mulimu angaba tu, angamo yao kenile kuzoma keleke. Mia tu ya kulikopano ihule.
Never, never. There's no such a thing. The Holy Spirit.
Hakuna, hakuna. Hakuna ntoe cholo. Mwaya oke nile, linzula niti neluke la kumizama esa kufitela Jesu ata.
But that's the way it went.
Kono cholo, mwoli za maezi.
Saul come into power. He got a great following. Oh, he had beautiful armors. He had singers. He had
Saule abi wapabulena. Yena kabutuna. Aba ni nyangira tuna ye mulatelela. Oh, nana niliwa nsozende. Nana ni wao peli. Nana nilitebe, mina nana ni malumo. Oh, afitela kwao leli na hazemwe kao fela. Ni aba tisa matukuluho, yene fitelela sika kao fela sakila utuwa mutufi kao fela.
And that's exactly what our denominations and churches has done today.
Miseo kona luli kopano za luna, seri ya zeka chenu. Runanimi yawe mituna hulu. Yali keleke malifasi. Runanisichaba sisi ziba kutina hande kabu kwa la hulu malifasi. Runanili tuso ze tuna za mashelengi alikolo ze kona kutisiwa. Sinabahana baba lutilwe basa ule. Bene balwezili lumolani. Mine wakona kulizama isa ni kushimbuluka nilona. Kufitela linaha liba saba. Nebalisichaba sisi lutilwe ni zengu ikawfela.
But one day there come a time that there was a challenger come out. And it so excited.
Kono za zileli ngwi. Kwa tahana ko yene kubile ni kangisano. Niza atabisa hulu mpia ma Israele. Kufitila ba yema. Inge wa ngangama mwama katulu wawona.
Goliath made them a challenge. If your God is what you say he is,
Goliati aba tise zakangisano. Aba muli muami na winzi mamu vulela kuli kona mwa inezi. Kona kuli mulutule hande. Miaba swabisa. Nibasa azibisa kweza. Lilwa niso zabo na zeke nisizwe za pale wakubeleka.
Their spears wouldn't work.
Marumo abona na pale zukubeleka. Nekuna nisene basika utwakali. Haisali sene seza hala.
And with all reverence and godly respects and honor and dignity,
Mikali kute kau fela nilikute la umulimu. Niswanelo nilikute luli. Nililato nikutwana wu kreste. Kona hani bulela se.
I read the other day in an African paper where that our son of Kish, our challenger of evangelism, when a Mohammedan challenged him, Billy Graham said, if your God is God,
Neni balaza zwelingwe mwamutende wa kwa Africa. Koku nani mwanalu na wa Kishiani. Mukomi waluna wakuhasa nya evangeli. Fani wa Muhammadani amusovisa Billy Graham ali haiba mulimu wa hawa kimulimu. Hafu olise wa kulisina hafu lezi kulimu kafu olisa. Nimu anamu shimani wa Kishi ni wawa ngevampi. Vai kambusa nikuzo mwana ha. Vatulwa. Kima swavisa. Mulimu waluna kimulimu. Unanilikelekeza luna zende. Unanikuwa hasanywa kwa evangeli kwa luna kukundi. Unanivao peli waluna baba holanga. Unanilikuwa teza luna zende. Unanilituwa zetele la hulu mwana ha. Unanivana wabandia hulu. Ungate wama shirevi nga mwanga taluli. Unanivocha ziva. Unanilitutuwa zavula peli za ipitezi. Luakona kulikutaza. Luakona kulivulela. Luakona kuhasanya evangeli ni kutisa sichaba matengi. Milupangama milioni mwahadimuwa ha. Kababa fetulezi kwa liseli. Kutamua keleke. Wao peli waluna baba holanga kuhasanywa kwa evangeli kwa luna kutalifile. Aku zibi za kukopana ni butata bubu chwalo.
They know nothing of it. They know nothing of his healing power. Of the baptism of the Holy Ghost. Of a power that can take
Hakuna ziba ziba kazona. Hakuna ziba ziba. Kamata hai akufolisa. Kakolowezo ya moya okenile za mata ako na kuungamuluti wa mutu yashwa kwa kansa. Nikumulukulula. Hakuna ziba ziba kazona. Habasika lutiwa mwane kuleo. Sina saole nisikuwa tasahae sana ipangezi mwane sinezi. Kono halubu wanengi nivulele kwa asucha basa mulimu. Nikuminabana. Kulimukone kuziba kulimulimu. Hamisi yangi kusinapaki.
Not knowing to Saul. Saul know nothing about it. God had a little David back over behind the hill somewhere. That wasn't feeding sheep on ecclesiastical weeds. He was
Kusina kuziba, kusaule. Saule hakuna zana aziba kazona. Kono mulimu nana ni David ya yomunyani kwa mulao wali lundu kukungwi. Yana safi pilingu kabuchwa ni wabula peli. Na suliku isa kwa meze akuzize ni mama fulisizu wa matala. Na toko mea lingu zanda tahe. Mihai wa mutu na akata ha alisila. Kulia pamule lingu ya lingu zanda tahe. Na azi wa matamu limu kuli. Akala mule langu yani.
God still got a David somewhere.
Mulimu usana ni Davida kukungi. Ya azi wa sisi taruswa. Kakula mule lingu ya lingu za mulimu. Kama atamu limu. Usazi wa kaufila kazona.
He had trusted he didn't know nothing about Saul's armor, neither did he want any of it.
Nase pile, hakuna sana ziva kalilwa nisoza Saule. Kamba mane, nasa alilati. Nasa alatifi kau fela alikopa nozabona. Nasa alatili lwa niso, kwa pala alilwa nisoza kale zani. Abule akuli, hakuna zani ziva kazona. Kono halubwone niye kama ataini ziva.
He had fed his father's sheep. He had took care of
Na alisizeli nguzanda tahe. Na toko mezima fulisezo, na alifelicho ze lukela, nizende, niza apila, nikununa.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Mutu hana kupila kabu wefela, kono kali nzuka ufela lelizwele la mamulo mamulimu, mutu kapila. Mulisa na wani niti wali fepa. Jesu Kriste wa swana mawani kachenu nikuya kuile. Nihai basi la sikapa mula ilingwi mwabutuku. Waziba matamulimu.
Look at little David stood there.
Amutali me Davida yomu nyani inza emifani. Alimutangana yani kindume. kuzwa kwa kupepo kwa haye mikuzwa kwa kunja kwa haye akuna zanaziva konjili rumo nilwaniso ulutiwe hande kimwe tuti wazavula peri ni akuna zoziva kazona.
He said, that is true, sir. I don't know nothing about his theological training, but there's one thing I do know. That when an enemy come in to take
Kihali, my father's sheep, hakuna zeni ziva katuto ya hae ya zavula peli. Kono kuna ni ntoyili ingu ya niziva, kulihane kutile sila, kutonga ingu ya ingu zandate. Na ilate la kama atamulimu, na ilamulela, na ikutisiza hande kwa wui keto hape. Na itisa kwa mafulisizo wa mandi amatala, nimezi akuzize.
The God that delivered the lion into my hands, and I slew him when he took one of the lambs, and he let me slay the bear.
Mimulimu ya naafileta umoma zo aka, minai gulaya haito swala ilingu ya lingu nyana. Miani konisa kubula bere, kuhona nye na mulimu wali halimu mwaka vela nina, kulinivula ya mufilista yo yas na mupato. Luto kwa vwe teleli wamu ya oke nile.
I don't know my days. No one does. The other morning I was laying in my bed.
Anizivima zazi aka, hakuna mutu ya ziba. Kakusasa umu mwine nilobezi mwamu mbeta waka. Mina nise nilobezi, mina alola kuli Joseph na akula. Mina amu nanula kumulapelela. Miani topa sumuka, na afilika na ahulu. Siniliki hande, mweni Joseph ukakula.
And I look going before me in a little dark shadow.
Mina atalima kwa pilikuna, mwamu lutinya na omunsu unitaluse muluti omufu yolo cholo. Mikuwa wana la inge kuli nelina. Mina utalimela, mikutaha kwa mulao nelimutu usili yomusweu. Mina liena, mina atalimela fana alo bezimu salaka, kubona haiba nazu hile kuli nimu bonisi. Na wana angalipono, konona asa alo bezi.
I said, oh, I'm sorry, Lord. But that's been my life. You've had to
Senili,
try.
Oh, ni swabire mulena. Kono voi vile upiro bwaka, unanikuni isa kwali kakao fela zeni ezize. Na kokao fela sika kao fela siezala. Ni nana kulikiwe na asieza. Minile mwa kulikisa hata ni yali kaku ni isa kwa ule nisona. Senili, hai bano kani zama isa fela.
And as I look, I seen the prettiest face.
Ni hani talima na wana sifateo sisi ndi haka alokalo. Seni kile na wana fate ngisa muna. Na hali kwa pili aka inza talima kwa mulaho. Ana nulalizola hae ni kuni swala kwa lizoho. Ni kukala guza maane kule. Kono ya nisia. Sunda efe lile kakusasa na. Inise nizuhile kakusasa na. La ni nila perekelo pono ye. Fa ni vile elanga kamita. Ni vile ni nana anga za kushwa. Ki nakakuba wami ya hae mashumi ya kita lizoho. Kina kwe ya kaisika. Nesi ina, nesa na anangikuli, ikaba ye telele luli. Mina ikalelwa mwene nikabela mwamubili wabungelo iwani. Mubili osa ashwi. Kana ikana ya bakuli, nikabona bali kanibaka babande, nikubule bakuli. Mbundu ye likani, inge yanduru kacholo, nikubule bakuli. Kia ni muzwale nevalo, ya yafani. Kamba, hako nikubule bakuli, numela muzwale Branham, mitwale Jesu, hata ha. Kwena kuli, nikaba mutu hape, neni upula cholo kamita. Nenisoliku lolanga kuli, neninzi kwa wiko. Mina ataha mwasivaka samacha chani, mimusalaka na alinina. Mine ruzwa kwa kushuta alinembele, mina ayema ni kukua rasikwalo. Mili halimu nelileli ndeluli. Na asabu na hali inge mwabu na alilanga kwanu, neli amubala wandilu, nimalu amande ya masweo. Mise nilikumusalaka nali, niluluke la kupa kwanu kale kale kwa umulatiwa, kihali, vake ngisaba na baruna, niluluke la kupa kwanu bili, senili, yoki, mina pasumuka. Na kuli, nisweliku lola hulu, na kumoka bati, mina hati alimafufasi, mina inzibu kaufi nina, mina azuwa famusa mwaka sina bungate, wami nasijaba, mumweze lize cholo fatingi, na ave atoho ya kafa, fatoho, ya famumbeta, mina ave amazo waka kwa mulaho,
I was laying there like this, and I said, well,
mine nilobezi fanisu na chuano. Mise nili, kihande, na komoka fila, muku kavila. Wane kuleli ngu. Fani fitileka le fami ya hae mashumi ya kitalizo ho. Mina likuba nieza sika fatengi. Haba nikona fila kweza sika kutusamulena. Kakulinizi bakuli, hanina kuba ya ashwa. Lichika, lanako, ya kalife lile. Mbwesha, kamba mane kufitira lichika. Haiba ni pila kubaya supezi sinasichaba saesu. Ni chualo lichikala na kwe ya kalife lile. Nina atalima kwa ni kwa. Mine nilobe zifani. Nge ni batia kuzuha. Nilika sebe ni kilo kocholo. Sini nilumela kuli. Nika ya kwa kileke kakusasa na uo. Haiba nisilezili nzwi. Nika atabela kuteleza mzuwa alineva wa akutaze. Kacholo senili. Kana uzuhile mulatiwa. Mina asalo beziluli kunganyuka.
I don't want you to miss this. It has changed me.
Mi hanibati kuli mumbwinje se. Sini chinchize. Aniko ni kuba muzwale Brenda amuyaswa na mone nivelanga.
And I looked. And I heard something kept saying.
Mina atalima kihani utwa sisi mwi sisi tunda mena kubulya kuli. Kona ukali safela. Tunda mena kulwana. Zola pili fela.
I shook my head a minute and I thought, well, probably just thinking.
Na nyunga towe ya kafamuzuzu. Na upula kuli kihande. Na muendi niso lifila kuna analikaze. Maziba. Mutu wako na kubanimina anuwe cholo. Mise nili. Neniso lifila kuna anazani. Lali. Zola pili kuluana. Tundamena kuzamaya. Tundamena kuzamaya.
I said maybe I said it. And I put my lips within my teeth and put my hand over my mouth.
Senili muendi kina ya vulezi cholo. Mina abe amilomo muhala meno waka. Nikuwe alizo famulomo waka. Nifani sata hape sali. Tunda mena fila kulwana. Kambe waziba fila zeli kwa mafilezo anzila. Nikuwa wanala kuline nisuli kuteleza Graham Snelling kamba mutuusi li chwalo. Yana opela pina chwalo. Vai opela kwanu Anna May nimi nakau fila.
I'm homesick and blue. And I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells.
Nina nibulutu nibu inosi. Mini watakubona Jesu. Nitawela kutuwa milangu ya munati ya kwa likambaya ni hai lila. Ikabe nisanzila yaka ni kufeza sabo ya kakao fela. Mulena, niko nisekuti alimela kwa buse wali sila lanako. Mui utuile hai opelo wa momo kereke. Mina utuwa sisi mwiasili. Kana utawela kubona kwa buse wali sila. Senili, sikani tusaa hulu. Nina atalima nifana kwenyana fila na kubuyela kulikungwi. Na ataha mwasiba kanyana sisi likani chwalo. Na atalima kwa mulao, mina ipona kina yale inge nilobezi fa mumbeta. Mise nili, ye kintu encha. Twale hanita velikuli mkutelese, sisi fapila kireke yaka. Kamba linguzaka zenilisa kihona. Kamba nelikuli, nenili mwamu viliwo kamba fande, kamba nelipetu ho, nesabu na halisi na pono kuzeni kile naba nizona. Neni talimela fani, mina talimela nifa. Mihani ofita fasi wakanyana sani, nalikuwa nivone fate nyisi chava sisi ngata, sine sitasi mata. Ingeva huwa, muzwale walu na yomu nde. Mina atalimela, miba sali basa nana mwendi mwali limoze mashumi ya mabili abu nchababona. 18 kuisa 20, neba sali kuni kambe kama zoo, niku huwa kuli. Muzwale walu na yomu nde.
Here come young man in the brilliance of young manhood. And their eyes.
Sekutahami tangana basa nana, mwabu tali wabu nchababu una. Mimetu wabona na venya nikubona la ingeli na leli mwabu siu wabu lififi. Menu wabona amaswe utuwa sina macho ya butokwa. Mine wasuli kuhua nikuni swalaka nikuhua. Oh, muzwale walu na yomu nde. Mina ayema na atalimela. Mina wabamua nana na atalima kwa mula wafamu vili oche mbezi olo bezi fani. Nima zoa kakwato oyaka. Mise nili, hani utwisisi se.
And these young women throwing their arms around me. Now I do realize this is a mixed audience.
Mili kalivezasa nana ze inge wani kumbatela. Chwale nile mwakuli, se kisi chaba sisi kopani. Mini vulea se kabu ndeka ufela ni kamu nati wa moya. Vana, amuko ni kubializo lami na kumusali kukumbatela kusinaku utuamu viliku za maya. Konone lisiyo cholo kafani.
There was no yesterday or tomorrow.
Nekusina maavani kambaka muso. Nebasa akatali. Nebali nalikuwa nivuone basali waba ndecholo mwaku pilo waka kaufila. Nebana ni minili ya wona kushetumuka ni mwali teka za wona. Likochi ze telele kufitia kwa mautu wa wona. Mini basulifi yela kunikumbatila. Nezi kukumbatila inge kezela kafila ya nzifani. Mwako na kunikumbatila. Nebasa ni tuveti. Mini nane nisaba tuveti. Neli ntoye mwenye ni. nisamba kubani niveli mushobo wakuitalusa hani namanzu yakubulela kupeta hala alikoni kusutela kwateni bunde mane alikoni ne bakungunita kwateni hakuna neli into yeni samba kuba mulukela fira kuyobatenyi mina atalimane kule nine kulani mine baso ikutaha kali kiti kiti miseniri ani utwisisi se
and here come hope
Senili kihande vana mikiyo hopu ataha yani neli musalaka wa pili amata mina asikali munaka na bulezi kuli muzwale waka yomunde mehato ni kumbatela nekuna ni musali yomumwi yana yemikwani yana ni kumbatezi michwale hopu akumbatela musali yo ni ufika ufila mina opula kuli oh yei lukela kubantu ye shutana Haiko nikuba kuna nisesingwi na upula kuli oh kana na kona kutabira kukutira masitupu sabuchembere sani hape Na atalima kafani kafa na upula kuli kisi kama nyise mina atalima hande kaswanelo mina nali ha hani utusisi se kono hopu na bona lainge oh kie na mwenyi ya kutekeha nasa shutani kono inge fela mwenyi ya kutekeha
And I heard a voice then that spoke to me that was in the room.
Mina utwalinzwe hape leli ambola nina. Hale nili mwamu zuzulali. Se kona so kutalize kulikona moya oke nile mwawi nezi. Le kilila to leli pete hile. Nia kuna sisi kona kukena kwanu kusinalona. Nina nichiseho luli kufita sapiri mwabu pilo waka. Kulisilualali lato leli pete hile kuyokena mwani. Nekusina muna. Nekusina kukatala, nekusina lifu, butuku nelisio, tengikuwa ni mubili wa butu, neusike wa misupalisa. Mini, nebasa alili, nilifela tabo ilimwi, oo muzwale waka. Misebani luwala muhalimu, nikunivea falimu asivaka, sisi lumbile. Na opula kuli, haniloli, nisole kutalimela fafasifa, famu vili waka, olo wezi famu beta faa. Nibani toma fali mufani. Nise nili, oh, hanilu kariku ina fali mufaa.
And here come women and men from both sides just in their bloom of youth screaming.
Mise kutahaba sali nibana. Kuzwa kwa mane kukau fila mwakutia kwa kunja wawona. Nge bahuwa. Nimusali alimungu na yemifani miya huwa. Oh, muzwale waka yomunde. Oh, lutavila hulu kukubona kwanu.
I said, I don't understand this. And then that voice that was speaking from above.
Senili hani utusisi se. Michwale linzwi lene libulelani kuzofali mwakalali. Waziva kungozu mwabivele kuli ba profita ne bakopani nsicha basabona. Misenili eni na upula kuli mama ngolo. Ali ki hande fa ko na foka kubukanyiza sicha basahao.
I said then they'll be real.
Senili kona kuli bakaba baniti. Mina kona kubautwa. Oh,
yes.
Oh eni. Senili kono kuna ni mamilioni. Hakuna mabrena mbabanga atachwana.
And that voice said they're not Branhams.
Milinzula nilali. Hakiba Branham. Bao kiboti sise kwa bupilo. Bao kona boti sise kumulena. Mia alibasali baba ngwe bao fo. Bona ana kulikiba ndia hulu. Nili ba mia hayeli kana 90 ya kupepwa hau batisa kumulena. Kona haba huwa kuli muzwale walu na yomundi. Miba huwa kaufila hamo hobali. Kambe nosika itaha nila kwa pili aluna, nilusike kuba kwanu.
I looked around, I thought, well, I don't get it. I said, oh, where is Jesus?
Na atali makafa ni kafa na upula. Kihande anili utusisi. Sani, oh, Jesu ukai. Niba atakumukona hulululi. Sebali chwale, yena ufali munyana, kukamba manyana, fela fale. Bali zazireli ngui ukata hakuwena. Mabona, alinolu mezu kwa mweteleli. Mimuli mukata ha. Michwale haeza, ukakwa tulaku ya kasova lutile pili. Hai baba kakena kambane. Lukayo kena ni tutu ya hao. Senili, oh, nitagila hulu. Kana Paulusi. Kana uluke la kuyoyema chao niena. Kana Petros uluke la kuyoyema niena. Eni, senili. Kona kuli ni kutalize linzu kao fela aleba kutalize. Na likuba ni kelu hekuyona. Ne kuleli ngui, kuleli ngui. Fone wa kolobelize kalibizo la Jesu Kriste ni kolobelize nina. Fone wa lutile kolobezo ya moya oke nile, ni lutile nina. Kao fela sine wa lutile, ni silutile nina. Misi chabasani saa huwa sali. Lua aziba chwalo. Miruzi bakuli luyaniwe na zazireli ngwi. Luka kutia malifasu. Wali Jesu ukataha ni ukatulwa kuyakalinzi. Lolo kutalize.
If you are accepted at that time, which you will be, and said, then you will
present us to him as your trust. Mibali, kuona kuli, ukaluisa kuyena asina mipuzo yabulumi wabwa hao. Bali, ukaluisa kuyena, mika ufela hamoho, luka kutamali fasi, kuyo pila kuya kuile. Sanili kana, nilukela kukutachwale. Eni, kono, tundamena kuitisa. Na talimela, mina abona sichaba, ni kwa ule kaa ufela, mwone nibonela. Inge bazwala pili kutaha, babatea kuni kumbatila, nebahua, mzwale walu na yomunde.
Just then a voice said, all that you ever loved.
Onafani fela linzula likao fela zono lata. Nizei kila za kula teka au fela. Mulimu uku fela zona kwanu.
And I look and here come my old dog come walking up. Here come my
nina talima mise kutaha nja yaka ya kali. Ya teha inge izamaya. Sekutani pelesa yaka. Ni toho ya yona ya vya fali yetalaka. Mia alila. Lali kau fela zo kile walata, ni kau fela ze kile za kulata, mulimu ulifile mwalizo la hao, kuya kabulumi wabwa hao. Mina ikutuwa kuli, nizo masiva kasisi ndesani. Mina atali makwani kwa sinili. Kana watu na mulatiwa, na salobezi. Mina upula kuli, oh mulimu nituse, oh mulimu. Usi nitu eleli kukeshevi saa nilinzu ni haibali lilingu. Niko niseku ye mahande kali nzulani, nikuli kutaza. Hanata wa kaze teha kambazea. Zae za mutu kau fela, kivo saule babakai. Ba, wanabakishi, babakazuha. Babakai, base, sani kamba sani. Niko nisemu lena, niitise kuya kwasi baka sani. Sabo kau fela alifu, nivulela se, nivivele yaka, ivele fapilaka, kakusasa na chwana. Nina nimushimani yomu nyani fani, wamia yemine ya kupepwa. Ya lukela kuhula. Ninanimu sisa na walini mozeke talizoka zene za kupepwa. Ni ya mwabuncha. Vaho ni itumela kabona. Baba sikuluhezi kwanzila amulena. Mulimu nilumeleze kupila kuli. Ni vaho hulise mwata elu ya mulimu. Mifali mwaseo lifasika ufila libonala kuni huweleza. Basali vahulu vami haye 90 ya kupepwa ni vana. Ni mifuta ka ufila kambe na usika haya. Nilusikilo wabakwanu.
God, let me press the battle. But if it comes to dying, I am no more.
Mimulimu niko nisekuluwa nandwa. Kono hai balita kwa kushwa. Ani kuzifela. Nekukaba tabo. Ikaba tabo kuyo kena. Kuzo makubola kwa. Ni maswa visa.
If I could make up yonder 100 billion miles high.
Hai ba niko nakukwanisa. Kuyo punya kwa. Nikali mailize likana ma bilioni amwanda muhalimu. Sibaka sisi likanelela. Nila nikili lato leli pete hile. Muhato ni muhato nekule. Kwa kukambama. Kufitela liyo fita fuse luinzi chwale. Ikona kuwafila muluti wakubwa. Ntonyana ya ni yelu kona kule muha nekui kutuwa kuli. Kuna nsesi mkoku ngu. Aluzibiku likisika mangi.
Oh my precious friend.
Oh valika ni vaka babandi. Valati wabaka. Va Yesu valati wabai evangeli. Vana vaka veni ipepezi kumulimu. Muni teleze na mulisa na wamina.
Amen. You, I wish there was some way I could explain it to you.
Mina, nisepa kambene nikaba ni mukwa wakuli toloka kumina. Hakuna manzwi, haniko nikuli fumana. Hakuna kwa likona kufumaneha. Kono kwa busefela wa upilobo, kuna ni ntoe kanya ye musika. Hakuna mukwa wakuli tatula kaona. Hakuna mukwa. Haliko ni fela kweza chwalo. Kono kwa ufela soheza mulikani. Vea kwa tuko likazengwe kwa ufila. Kufitela uba nili lato leli pete hile. Ufike fasiva ka foko na kulatamu tuka ufila. Sila kwa ufila. Sika sisi mwika ufila. Poto ilimu ya hani kwa nukuna. Sinieze mutu ya shutana. Hani sana nikamuta. Kubamuzo wale brena mwia swana. Yene nivanga ina. Kamba lifulaiza lenda. Kamba mamoni akalaita. Kamba lituela unisupile tovolo. Seo siniso na kaa ufela hasivilaezi. Nikaiti sakulu anandwa kamu hau wa mulimu. Kakuli nikutalize evangeli kwa sivupi wa kaa ufela. Nikumutu kaa ufela inikona. Inge niva hapeleza kuya kwa nina hayende ya mwabu seyani. Kukona kubona ala tata. Sikona kunga kui kataza kukungata. anizivi kuliko kanga na kwe kumakai aluzivi kulela kabwino kwa nama kikuzwa kwa tatubo ya za zile nimi abulakuli unanimia hae mashimi ya maveli kawa kitalizo wa kupepwa ama nyando ni bukilo kubundi utiile sani satusa kono oho Negu si chwalo, sewa si chwalo, kinto yengu yeli mwali mo. Se si bola, sina ni kuwa pala, se si saboli. Zana mali na ni kuwa pala za moya. Vana baba shima ni vakishi, vako na kutaha. Ma, likazende kao fila zeba heza, hanina sisi maswe, seni bula ya kazona. Kufali tuso, kwa baba kutena, nili tuso za lilatu. Nimupu le kini, Samuel abulele ya saule kuli, ukapolofita niwe na hape. Nibu ngate waba anaba ni baba tuna Wakutazi baba tuna Wako na kukutazali nzwi Inge manduna amangeloi Kono ni cholo nesi tatu ya mulimu Mulimu na aluke la kubamule na wabona Muzwale kezeri Utuwele moya oke nile ukuza maisi Halu ina miseneli tozalo nafana kunyana
I'm so homesick and blue I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime.
Ni kutwa hulu bulutu ni winosi. Mini vata kubona Jesu. Ni tavela kutwa milangu ye munati yani. Hailila. Ika mwenye ya mwanzila yaka ni kufeza sabo kaufela mule na luko nise kutalimila kwa buse wali sila lanako.
Lord, let me look up past the curtain of sorrows and fear. Let me view that sunny bright climb.
Mule na niko nise kutalimela kwa buse wali sila la maswavi ni sabo. Niko nise kutalimela kubenya kokunde kwa liseli. Kukafa mata kwa tumelo ya luna ni kufelisa sabo kaufela. Mule na va haba talime kwa buse wali sila lanako.
I'm sure, Lord, if this little church this morning could just look past the curtain. Not an affliction among them, nor never could be.
Na kolwa mulena, haiba kereke yeka kusasa na chwana, ikona fila kutalimila kwa buse wali sila. Isi ngifama tuku wali muhalabona. Akukona hali kubachwalo. Isi ngibu tuku, akunasika kwanda kupeta hala. Nikimubu yelelo fila ulimungwi, omu hali kwanu ni kwale. Kuzo mabu chembele, kutaka kwa buncha. Kuzwa mwanako kuya kwa kuya kuilo. Kuzwa kwa bu kamuso bubu katalisa ni maswa vi ama abani. Kuisa kwa nako ya chwale ya kuya kuile mwabu pete hii.
I pray God that you will bless every person here. If there be those here, Lord,
na hala pira mwini mkuli ufuyo le mutu kwa ufela ya liti ni mo. Haiba kuna ni baba ngimo mwile na baba saa kuzivi kanzile ya lato yeo. Nikani tindati. Hakuna sisi kona kukena mwasivaka sisi kenile sani kusina mfuta wali lato lichorolani. Kupepwa kukuncha. Iliko na kupepwa sincha. Moya o kenile mulimu kili lato. Niluzi bakuli yeo keniti. Hakuna hati ya baka mbalu kona kushimbulula malundu katu melaluna. Kambaluwezeli kaze tuna. Nitenge kusina sani kwani. Aluko ni kupahamama nila yani yali halimu. Kono kasani, sikalu nanu na kufitela lipiela wazali fasile. Na alapela ndate kuli, ukafuyola sichaba mo.
May that every person that has heard me this morning tell this truth. That you be my witness, Lord.
Michwale kuli mutu ni, kau fela yani utwile kakusasa na chwana. Abulele niti ye kuli, wena uvepaki ya kamulena. Sina Samuele wakale, kana nikile na amivulela sika kau fela kali vizula hao kwa ndaniti. Kivu naba atuli, mina ababulela chwale mulena kuli, unisize kwa na ayani, miuzi bakuli yeo kiniti.
And now, Father, if there be some that doesn't know you, may this be the hour that they say, Lord, please.
Michwale ndate haiba kunani baba saa kuzivi, ye haiveyo na hola yeba kali mulena, lea muhali kuna tatu ya kubatatu ya hao. Numeleza cholo ndate.
And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say, pray for me, Brother Branham. God will within me.
Michwale mina kalitoza mina, munanule mazo amina, nikubule akuli. Nila pelele kwa tini mzole Branham. mulimu aize se okuna.
Now, while you're right where you are, just real sweetly, why don't you just say to Father,
Chwale hamuze mwinzi fo na formuli fo, kavu ndefela, kinya musavuleli kundate, mulimu, mwala apilu ya kaka chenu, na hanyezali kazalifa sika ufela. Na hanyezali kaka ufela, kulata fela wena, ni kusebeleza wena fela. Mwabu pilu waka kaka ufela. Mini kaeza, kuzwaliza zileku ya kwa pili, nikana nikulatelela, mwali ngolo kaka ufela alabi vile ya hao.
If you have not been baptized in the Christian baptism, I will, Lord.
If I have not received the Holy Ghost, you'll know when you receive it.
You'll know when you receive it.
It'll give it to you. It'll give
to you this
sure
what you need. Oh, you might have done different.
Oh, hakulata wezeze shutana. Ukile waba ni maikutu wa mubili. Inge kuli uhuile kamba kumulela kama limi. Ililika zende. Kono haibali lato la umulimu leo. Halio mwatengi. Ulumele chwale uli mulena. Vea mwala pili waka ni mwamo ya waka. Bufu mwamo ya waha ukuli. Ni kone kulata. Ni kukuteka. Ni kubanili lato la umulimu lani. Mwapili waka kacheni. Nelika ni isa kwa na hayani. Fuku kubuyela kwa. Kwa mafelelezo ase kunisile. Halunze ulapela. Ulapele wena kasi vilichwale. Kanzila ya hao fela ulapele. Ukupe mulimu ukuli. Akue zeze zeo.
I love you. I love you.
Na milata, na milata. Minaba ana baba ndi bamilili alimbi baba nzimo. Baba vele kile katata huru ni kufe pabana. Minaba zile hile basaliba huru baba zule mioko mwametu amina.
Alubone,
nimise pise chwana. Kezeli mulatiwa. Hakuchwalo kwa buse wa upilo bo.
I believe it, it is absolutely kuli, in the room.
Kizei nzi hande mwasibaka. Kisibaka fila sisimi, kuselu pila kusona. Wo wabu wala fila, muna molu pila chwale. Kono, laata kue na mulena. Tatue hawe Yezu. Haku lapele, halu nzilu lapele hamoho.
Reverently, Lord, upon the basis of thy word and thy Holy Spirit,
kali kutemule na fama yemu alizula hao, nimo ya oke nile wa hao. Lutavira hulu kuliluziva kukuzweli la kupepo kwa una. Lutavire kuli nelusika pepwa kakulata kwa mutu. Kamba kulata kwa nama, kono kata tuwa mulimu.
And we pray today, Father, that these who are now asking for pardoning grace, that your Spirit will do that.
Mirula pelaka chenu ndatekuli. Baba suweli kukupa chwale sishemo sabuswa lilwa. Kulimwe wa hao weze msebezi uomu lena. Akunamu kwa wakuli nieze chwalo. Nani mutu fela ni mwanamu shima ni fela yomu ngwakish. Konolu tokwa wena. Wena mwe yaoke nile.
God, let me be a Samuel.
Mechwale kau fela. Haba amu herebu pirobu safeli ndate. Miliza zile chwale lisike lazo kukwone. Mwana koyeba kasi yali fasile. Se chwale sindi wabulelezi. Sikwalu hele kuzaniti. Nechwale kaa ufila haba muhele bupila ubusa afili ndati. Niliza zile chwale lisikela azwa kubona. Mwana kweyeka haba siya nifasili. Se chwale sindi babulewezi sikwalu hele kuzaniti.
And as we set your model today, looking at our watch, thinking of our dinner, of work tomorrow.
Mihalu nze luinzi mo, duli baba shwa waka chenu. Nutali melafa wachi ya luna, unana sicho saluna samula lelo. Zamu sebezi kamuso. Zali pila ero ni matata abupilo. Halinaku bati nkwani. Kaa ufila li kaa ufila. Hakunaku yobali pila ero. Ninita abo ilingu yaku ya kuile. Wafimu futa wabupilo kwa nindate. Mangi ni mangi. Nichwale ni kupase kuwe na ndate kuli. Mutu kaa ufila li teni moka kusasa na chwale. Yani utwile hani mbulea ponoye. Minioko pana ni mutu kaa ufila wabona kwa nekulani. Kamba kukona kubaba ana mo. Baba kona kusalumela na nina. Niba sali chwalo. Konondate usi tuheli kuli zeo yeme manzila ya luna. Minioko pana kwa busikwani. Niba mate nivona. Minio swalana mangi ni mangi inge luhua. Muzwale waluna yomunde. Hakube inge mwone ni nivoni seluzo kwani. Mwene na kumangi ni mangi kaa ufila. zeni lata likaufira zene nilata nilapela kube cholo mulina mina abalata kaufira hawa ipona hazendati nifakubona upiro kubusa afiri chwale hawa ezeka lulo ya bona kuli hawa muhele kakuli ni kupakali vizola Jesu. Amen.
We have just a few moments to pray for the sick.
Runani fila mizuzu ilikani ya kula pilila bakuli. Nibona kuli runani musiza na umu nyani ya kula fa. Nikali vya inzi mwasipula.
Now to my most precious brethren, sisters. Please do not misunderstand me.
Chwale, kwa mizu wale ya kaemi ndia hulu. Likezeli shangwe. Musika matu kwa kuniutwisi sa. Anizivi, sisi za halile. Anizivi, sisi za halile.
Kuno mulimu,
hanika ashwa, niko nise kukutila kwani. Niko nise fila kuya kwa siba kasani. Kona koni tabi la kuba. Kamba nerikai.
I'm not trying to be a Paul that was caught up in the third heavens. I'm not saying that. I believe that.
Haniliki kuba Paulus, yana asose hile mwali halimu labulalu. Anibole lichwalo. Yume ya kulina asulifi la kulikaku ni susuweza kulikaku ni faa ntue nyani. Ya kunikasha kuya kwa pili. Mwavulumi wabwaka wabu ncha wabu taha.
Would it seem irreverent if I read something here just a minute? Would it be all right?
Kana kukabonala kukaswa nila haiba ni wala ntue mwifaa. Famu zuzufela. Kana kukaba hande. Ilingu ya mitende ye hasa nilifasika ufela. Billy Graham.
Dr. Billy Graham
umemiwa kwa Islam fapa mpili ya fapa tayawa The African's Times liyo wala 15, 1960. Mungoli wa siyembase na alimu Muslim Muhammadan unana kulilimakazo liluke la kulatila kukutazo kwa evangeli ya Kriste yaswa na mavani kachenu nukia kuile. Luavulela luli kiso na se Kriste na se pisizewa la teleli bahaye ana ulezi kuli yalu mela kuna misewezi ye nieza ukaye yeza niena. Mane misewezi ye mituna kufita ye ukaye yeza.
Has the church ever done the works that the attributes of Christ in the Bible?
Kana keleke ikile ya yeza misewezi kuli li kezo za Kriste mwa bibele. Yako na kulieza kachenu. Kana kuna nikeleke yeko na kukauhanya kweza ni hai vali chika la limakazo zee zizwe ka Kriste. Kusina kubule ya kuli misewezi ye tuna.
Can you, as an individual, renowned?
Kana wakona kakuba mutu unosi, ya zibahala muyemeli wabu Kriste, kuzusaba afu, kwa wiketu wa mubili? Kana wakona kuzamafali wate, wakona kufulisaba kuli, nikuwa pulametu alivo fu?
Is not this according to the above mentioned era?
Kana se kuyakaze bulezu ifahalimu, kima fosisa, aze tomilwe kiba Muhammadani, kamba kutoma, kamba tatubo, kakreste, wala telis na litabaza wabangwe, kamba katumero ya mina. Zengata, ba Muslim zevulezu, mwamutende, kili taba zeli angani, kui finifu. Aba kuteki mu Muslim yo. Kono na abule aniti. Kono kize, zeba bulezi. Kalabo ye ndesu anela, ya kubala bibele, nikuziba Korani. Korani inani ka isuli kubapiswa.
The claim of Mohammedism is outstanding and outpacing Christianity.
Zebulelwa kiba Muhammadani zashutana nukufitila bu Kriste. Kilika zetu na mwa B-U-I-P-I-T-L-I. Wipitili na sepa. Muna hano.
The writer nevertheless has touched a vital point regarding miracles belonging to the church. But here again, we doubt the writer's sincerity.
Mungoli ni hakuli cholo, usweli fata wa ya buto kwa, kwa malimakazo zelu kila kubaza kireke. Konofa hape, lwa kakanyabu sepahali wa mungoli. Kakuli kimangi yako na kusupa, ni kukana na ilimakazo ze hizwe ki Reverend William Branham, fapila ama Muslim, mwa South Africa. Vate ni sauzande haba mwela Kriste kwa mpulusi.
Under the ministry of William Branham, at Durban, South Africa, and elsewhere throughout the world.
Mwata sabulumiwa wa William Branham kwa Durban, South Africa, niliba kaze ngumali fasi kamba T.L. Osborne mwa East Africa. Eni cha, biyema handende kakulumelana ni Billy Graham. Lubulezika lulo ya puzo, kiesina, puzo ye hainaliba ka lili yemela.
In the midst of every bit of it,
konomo alali kazate ni kaofela, bani viza, bali nilubi, bafitelezi watu melo. Kuli nelusa azibi, seneluweza. Niwana ni kupaka mamu tende obo na kuli mulimu na ezi cholo. Kupale kumane. Mulimu sali mulimu ni kachene. Sina mwakile abila kamita. Amuko ni kuna anakuli. Habali lumeli. Habali boni. Alisika patiwa. Halieza halili mwalilulu. Mimi anda anda yaliki tikiti za sichaba neba inzi fana. Inge batali mela. Haba bona mushima ni wasi hole ya natile kwana. Mwaya oo kenile wa mbule ya zabu pilo wa hai. Nili kazeni. Niseneseza alile kwani. Nikubona mamozle mbate ni sawo zande haba loba mamugu. Kulobala fafasi kwa mwela kreste kwa mpulu sobo.
We still got T.L. Osborne and so forth that still feed sheep food.
Lusana ni bo T.L. Osborne. Ni baba ngichwalo, baba saafi la lingu, liicho za lingu. Nisepa kuli mzwale Osborne asika fumane akale mwala ama Muslim. Babu ya kuli, baba hatire ya luli. Konuru sana ni mulimu yako na kula mule langu kwa tau. Wako na kula mule langu kwa bere. Sinyeze wunde kakuzwa kuli, baba lukela kuli ngola nikulile muha. Baatili, baba upula kuli abachwalo. Baba ikela ni kufula lila mikukutuwe kuzona, ni bali, mazazi awa afelile. Ma Muslim bali, kana kuchwalo, bibele kaufela kona kuli, ifelile. Mufosize kaufela, musulikula pela mutu, mutu, yana ashule, miini bizola haine li Jesu. Mia ashwami haengate ya kale koo, mia kunantwe chwalo ya kuli nazuhi. Kurune basabu leli chwalo, kwa mkupano wa mwadepen. Na yemifani nza izali kaze swana, zana izi, za pakiwa kubona. Chwale ni haibali, likupano lina nikukuta, yena mutu ya swana luli yana angozi. Nikuni vule ya kuli nilukela kufitulula mwatuto ya bibele. Kie nana alukela kungola zani mamu tende wabona. Mulimu ukaba konisa kumulumbeka ni haku nchoro. Hei kupale kumbane. Yeo kiniti. Ukaba eza kuli wa mulumbeke. Kupale.
We got a little sick girl sitting here. That's your child? What's your trouble, sister?
Lunani musiza na umu nyanyi ya kula ya nzifa. Kumwana hao yo. Unani utata mankezeli. Ima. Musinga opa zule maboko. Oh, luli. Mia haemine mwakweli ya muyana. Oh, kana kikwama rengo kamba sivaka sisimu sakwani teoli kana yoki na musiza na chwale.
And only one thing mother can just save the girl, that's God, you know.
Kuna nifela nito ili ngwima yeko na kuilisa musiza na yo kimulimu ya muziba nitavila huluka seo. Kana uvile kwa niku yo mulapele ya mzole neva hai vile mzole neva yo na ilo mulapele la usuri kuba handi. Usana ni bali sana, baba zibali choza lingu.
What's your trouble, sister dear, sitting in the chair there?
Kibuta tama angibona ni kezeli yomunde. Wene ya inzi mwasipula fo, sahao. Cancer.
Well, if I just asked you something, maybe right here, how many years been healed of cancer, raise up your
hand. Kihande haiva, ni kubuze ntuengwe, mwendio nafa. Kibabaka imuhali mo, baba fulisizweka kwa cancer, munamwe mazo amina. Talima kwa nukezeli.
God is the healer, we know that.
Mulimu kimu folisi, luaziba chwalo. Kamba ni kubule zikuli, ninikaya kwani, ni kufeza butuku wa misinga mwabuoko, kumusizana ni kumu folisa, ninikaya ulea za muhata. Kamba kuzusa kansa.
But I know one thing.
Konona aziba ntuilingwi, nekuna ni bere, ni kansa, sitombo, ubofu, kamba manelifu. Kuswala zengu za lingu za mulimu. Za zelingu. Mini ye, kama atamulimu, mine nikamu gulaya, nikutisa nguyani. Yani, yeo kiniti.
We go forth today, not with any great something so and so.
Nilu ya chwalo kuzwa kachenu, kusina ntuwe mwietuna, sakuli nikuli. Mia niluwezika fwili lo katapelo, ukali kutisa.
You believe that, don't you, sister? You believe too, don't you, sister?
Walumela chwalo, njitua nikezeli. Walumela niwena, njitua nikezeli. Kiwa waka iwamina, walumela kalipilu zamina kaufela chwale. Chwale amwina miselitu zamina, haru nzirulapela. Ndate yomunde musizana yomunde yomunyia nyalo bezifa yasike kuzamani kamuta kakukona kuzamaya kwanda kuli umutuse sila umusweli ufitelezi fa kona kufita dokota kaufela. Sila umu nyungile kusafa ule masibaka samua halimu. Kufitela dokota apale lwa kwezani haibasika. Kono hayo kwa ule niwe na mulena, winzi fo kona kubiali zola hao kumuswala.
On the basis of the word of God, I lay my hands upon this young woman and condemn this friend.
Fama emo alinzula mulimu, nimuvea mazo kaliveyo, nikunyaza butuku wa misinga ya mwavo kwe. Kalivizo la Jesu Kriste, nimuviza kukutila kwa musali ya mwavo iketo hape. Ukapila kwa kanya mulimu. Me habe hande azama ya kene mwahali nikuzula fande akeleke ye. Inge baba ngi baba keni. Kakuswana wana chwalo mfatumbo kumulimu kube chwalo ka Jesu Kriste.
As the frosting of her hair, just a few more rounds and she would be in that
hai likaza kutamana kwa milia hai kilina kofila zelikani ni ukaba mwana ha ya mwabuse yaani kone nisikabo na machembele kamba banana kono balati waba hai vate ni mo balila mine ba mulata. Sila sisi tuna sisi musweli ni kumuyumbela kwa ole ni dokota tawe savisa ya kansa.
God, I come after you. I come to bring her back. I slay the mind.
Yes, yes.
In the name of the
Mulimuna Taha, Namulatila, Nita Kutum Kutisa, Nibulata, we are cancer, Calibzola Christi, Yaska Kumi of Ating. We any lindu merit to a high. Alimusie, me have a handy. Me a piremia, yaming at happy. Wali kuteni kanya mulimu ka Jesu Kriste mule naluna. Chwale ndate ya kwali halimu, seo asimua mpie tuna, hakimu kwale, mshoboka mba manzwi ako na kubulelwa. Kono kikaku itusaka fwili wakatumelo, nilati la moyo wo, ni mubili wo sila saa kansa simupa mulezi kumatiseza kwa ule ni dokota. Kono na mulati la kakususa na chua na mulena, ni mkutiseza kwa mafulisezo amatala, mwamuluti omunde ni mezi aku zize. Kalivizo la Jesu ya komile, kuyoni lindu meleti wa hai, katu meloesa fokoli, nilumeakuli ukakutisezwa hape, kama ata, aa ata pelo yelweze ye, kube chwalo. Nilumela kuli kuna nisebelezo ya kolobezo, kana iteni? Mwinu lelito zami na famu zofela, mulisa na univulezi fela kuli, sichabase saakula luli, luli saakula, bakaba hande. Fela musike ki hande, sepiso ya mulimu haipa lelwi, luka walatelela. Bana nisebelezo ya kolobezo, kuna nivatu wa luke lakuya, luka wanisebelezo hape usi ubo. Kana kuna ni mutu moo ya pale zukuta usi ubo, ya atavila kuli, lukula pelele chwale. Yasa kuniku wa mubu usi ubo, utaye kwa nukapirihe, yasa kuniku kutabu usi ukachenu. Nika wanina kuengata, mufuta wa muko loku wata pelo cholo, usi ubo. Bana ni kukolobeza, batu ba. Unanimushi manifo, kulukile.
Yes,
ni mzwale, ni tumeza hulululi. Kana kulukile haiba ni baraka samula wenye nakamba, wanafachwale, ni tumezisha.
if you just give us just a minute or two longer.
Chole haiba ukalufa fela muzuzu. Kamba emibiri fela. Kona kuli ukabani nisebelezo ya yakolobezo. Niziba kuli ukatabela kuibona.
And those who are wishing baptism this morning, well, you the lady.
Mini bona baita kale za kolobezo ye kakusasa na chwana. Kihande minalike zeli mwene kule kuchinchali apalo. Miba na mwe kwane kule. Mikipetu anu sirikula pelela sichaba sisi kulase. Kona kuli mwakona kuituksi za sebelezo ya kolobezo. Miba ni chwale baba. Chwale busi ubo nikalika kumata. Kakulika na mamu koloko wata pelo. Busi ubo kapili fela. Basate afela. Miluka kala mwavuka ya wani ya maefese busi ubo. Miluka tebela luli chwale kuba nimi na mo. Haiba muna kileki kwa kuya. Kono haiba muna nimu lisa na wamina nikileki. Nimu mfumane kwa kileki ya minaende. Kumu fali tuso za mina.
If you that have to go and are going to leave,
haiba mina baba nanikuya. Nimu kafunduka kana koe mulimu amifu yole. Mube niluna hape haiba mukona. Luka ataba kuba nimina. Kana unanikula pelelwa niwe na mzwale. Unani kutata mangi, utuku wa mali. Chole mina baba ngui, amu ze mwina misalitio za mina, famu zuzu, yubata kula pela.
Father, I thank thee today for the little shepherd slain. The prayer that...
Ndate, na itume la kuwe naka chenu. Kaka fui lilo kakalikani, kamu lisana, tapelo ine kuselizete au kama ngwele. Mingu nyana ya muhi wa kuyona. Nikuyisa kumayona, nindeta ayona.
I pray for our brother. I ask that you will bring him safely.
Nila pelela mzwale waluna nikupakuli umuzwa maise hande akute nina mulena. Minivona butuku wa mali nima tata amubili wa hae atuhele. Na mulatele la mulena na mukutisa kalibizo la Jesu Kristi. Kubechwalo. Amen. Mulimu akufuyole mzwale.
Going down to see a whole little blind boy. One more thing I'd like to say. I was having very sick, was vomiting and...
Naya, nibona kuli uswalelezi mshimani yomu nyani wasibofu. Ntoyili mwifela yeni tebela kugulela. Neni kuli la hulu. Neni tazaka. Mina upula kuli anilatikuli mumbuinje se. Aba mkona. Na upula kuli mulimu. Neni kaa fasika mangi. Ane ni kaa utuwa mutu ya ye mifandi. Musalaka na akali. Dili, kuna ni muna ya bataku kubona.
You're coming a little bald-headed fellow with the
Mine kukake na muna wasitenda ni mahaha alimbinza nyenda ya fuaka kwa sifateo sahari. Na kake na muhali ikubu yaku kiwena mzole Branham.
My name is
Ninikali,
Simon.
Ye nisha kina. Nivizo laka kina Simoni.
Put his hand over on me, look at me a minute.
Wani kambekali zoho nikuni tali melafamu zuzu. Vule kuli umurumeli mzole Branham. Eni, kukawa hande, Simoni Petros wa mwabibele, Monika itumela kazeo, nasikia ulea zenga atahulu, na kabe yaka elizo la haikuna, ne kukawa hande. Nikipeto sista hakuna, katusu wa mulimu, nikamu hawa mulimu. Kuna ni mashumi ali kiti abatu, baba lumela likazesu wana. Ane nikata akubona, mina wapula kuli mulena, niko nise kufitia kumutu kawa fela yeniko nahe, niko nise fela, fela,
I thought of Simon to just
Na upula kuli haba Simoni kamba fela Paul si baba ngubabona. Haba kata haba bule kuli. Kiwena mzole Branham, eni. Bani vee mazo ni kuni talimela babule kuli. Kulu kile mzole Branham. Zwela kila fandi. Ninikaba hande. Ninikaba fela hande. Luli senili. Mushimani chiseo yaka. Ninikana nwa hape wanafani. Ninikali. Nikaba fela hande. Eni sha. Nikuna ni watu baba lumela ntu yesu anayo nikachenu.
That's what I'm coming down.
Niseo kwa nasini tela kutuweza kwanu. Kumivea mazoho kukupa mulimu. Niwata kuyari mshimani yomu nyani yo kezeli. Famu zuzufila. Kiyo famu mshimani yomu nyani wa sibofu. Uvile sibofu fana kuyikuma kai. Kuzule la hape poa. Umela mshimani yomu nyani. O mshimani yati ile yomu ndihande.
Beyond the reach of doctors, at the birth of this little boy being born blind.
Oh, mulimu ya Musa. Foku palelo wakufitia madokota, faku pepo wakwa mshimani yo. Yana pepilwe alisibofu, mi yako ni kubona. Yana mshimani yo munde, ya latea yo. Misila, mshimani yo, asika bakali nikolo mabupilo. Amu kashisa kwa ule ni dokota.
I'm coming out of action this morning, Lord.
Amen.
Kachwalo ni taha kakumulatele laka kusasa na chua na mulena. Kafu ililoka kakalikani kata peloka. Niko niseku mkutisa mulimu.
Not meet the enemy, the devil, in the name of Jesus Christ. And I claim this boy for God.
Nikata nyeza sila yenadia bolosi kalibizo la Jesu Kristo. Mini inga mshimani yo kumulimu. Nimiza metuwa hae kumulimu. Nimufa sana amuzo lize satani. Mihabe nisona kalibizo la Jesu Kristo kukaba chwalo. Nilibulezi. Chwale kezeli yomunde, chwale usike waba nisiemba sakuka kanya. Kono mshimani yo ukaba fila handi. Niwatakuli umukutise kwa anu kwa kileke. Nikubwa nisa kwa sichaba, akone kubwana. Umufe kubwana kwa hae, kalibizo la Jesu Kristo.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Mule na Jesu, kakube ya mwanana yo, falu mulapelezi ya huu. Kono waka kusasa na chua ananita hape kalibizo la Jesu Kristo. Niluwezika fuililo, koni fileka. Mioni tusiza hulu nise mulena, kama ata hao. Kuunga kuzwa mwamulomo wa kansa, mwamulomo wali fukasibili. Uzu siziba afu kasamu lao, babule wakuli bashuli. Nge balowezi, bali kuoma ni kubata. Mioni tusiza hulu nise mulena, kama ata hao. Kungaguzwa kwa mulomo wa kansa, mwamulomo wali fukasibili. Uzu siziba afuka samulao, babule wakulibashule. Inge balowezi bali kuoma ni kubata. Nita kulatila silase, kalibizo la Jesu Kristo. Kona kuli, mukutise kwa wiketo hape mulena. Lumeleza chwalo. Kona kuli, hali peta hali kwa kanya amulimu. Nihulu kila kula pelelwa, umulmeli wena, mulena na mutisa buka ufi nika afuili lonya naka. Kali vizo la Jesu Kristo, halizwe kuyena, milisikeza kutahape. Ihande onakafuji lonya nakani, kena kailo swala muzo wale hali. Nikumwana hao wa musizana niwena. Chwale ndatea kwa li halimu, nita mamulaho wasila. Kakuitusa kafuji loko nifileka, kakuli ulezi kuli, haiba ukako nisasichaba kukulumela. Miuba ya sipala haulapira. Licho nyana alani lika nonga fokulukela kushwa. Hali ye chwale mulena, anize nililuma kwa kupo ya haye. Kalibizo la Jesu Kristo hakube chwalo. Amen. Kulu kilekezeli, chole luka nisingai kwa ule nifuwa fitema dokota. Gako na kufasika sa kukutuma nisafira. Kono sika kutusabu masu ya hulu, kasamula wafo. Ehe, chole ya mutaline, luali lati la chole imamu lao, kakusasa na chwana. Luaya kwa ande, kumikutisa.
Lord Jesus, I five little stones, F-A-I-T-H.
Yes.
Mulena Jesu, machu nyana akitalizoho, TUMELO nikafuwililo katapilo mini kutisakezela kakuzwa familamu ya kuzwa maela ya kui kalelwa yani mwabuse imukutisila kwa kozo nimuluti woba telwa mwama fulisezo amatala nimeze akuzize nyeza se kali vizo la Jesu Kristi. Amen.
Thank you Jesus. Believe it or thank you Jesus.
Muli mundate musiza na nyana yo lutabira hulukuli akikuluveha kwa mata amubili kono akunata bakamba kisika mankaufya sisa limwamazoa hao mulena minita hanika afuili lokaka nyani kati mwe nilichwele nini beali chwele kama atakaufela oni kona kuli yumba kaona kali vizo la Jesu Kristi hali kone kuna atafuku nongilwe nikeze lalu na habi hande nyeza se kali vizo la Jesu Kristi. Me wa mwana nayo ni mwana hayo munya ni mwana yo abatakukopana niye na kwa kusebwani kwane kuleli ngula mwabuse na hayende yani ye kanya yeni bulezi za yona niba na mahe hana kupira kuli ahulise mwana yo mimane niye na mwana na hako ni kupira na kuyetele kusina tusu ya hao. Kono nita nikafuililo ni mata kaufela ni kunonga kaufela koni kona kuba nikona kusila. Nikali vizo la Jesu Kristi ni mufapulela sona. Bakaba hande kwa kanya mulimu. Kali vizo la Jesu. Amen. Oh, zeo kizende ni tabile. Kihande bulumi wabwani, chole ni bulumi wabubu tunaluli, wakusupeza sichaba kwa ande. Nebusupeza kwa misebezi. Ndatalu na ya kwa li halimu, sata ni ukatalize meyomu nyani yo. Kumuhisa kwa hule, nifoku fitama dokota. Bako na afira kukenyamuli yaani kanzila yeo mulena. Oko na afira kumutu, safira kumaso. Kafaa ni kafaa. Mane apa lewa kuziwa fainzi. Mikipeto hata kwa utoto beziluli. Kononi tanika fuili lokatumelo nilichwe nilibisize kakunonga kokusepa hala kuli ni supe handendende faka lo ilingu kali vizo la Jesu Kristi nizwisa kuikalelwa kwa kuyena kwa kanya mulimu. Amen.
Brother George laying under dying not long ago. I see what a faith did for him. Now he's got rheumatism, Lord.
Mwimu yomunde, muzwale George, ulobezi kafu washwa. Akika la ahulu, nivone seyeze tumelo kuyena. Twale unani butuku wakuo pamwali ngongo mulena. Yule mwakuli, vamu file kwa teni muliani, oko naku kutuma nisabutuku. Kuli, kono hao naku zusasika sani. Kachwalo lunongi sata pelo ye, kali vizo la Jesu Kristi. Michwale kuo pamwali ngongo haku file. Haye kwa haye mi abe handi. Ni tumezi muzwale. We kutachwa ni mulati wa? Oh, mawi, ushushu. Kana wa utwa ni hanyani? Ah, kwa busefila wa mubili wa butu. Umulumeli kumule na Jesu, Nibona musali omunde kwani leli ngulamaza zia. Ukaba mwana hape kuyakwile, niziba kuli ubata kupila chwale kwa kanya hae. Kukutila kwa mwana hawa mchaha kikuli ya ukoni kumufumana uile kale nina ni maswavi kezeli mulatiwa nibata kuli ufite foi kutua handi kana utuwe pono kakusisa na chwana ki handi umubulelele. Kihande ukawa kubulele la sisi za halile favu sefira kwa pupilo kwa haofa mushimani wa hao yani usuliku kulibelela ukayoba mwana na inge yena lilato lilato fira ki ndate yomunde ya kwali halimu takano ya pupilo imatirwe akusana zisi yezi zengata nimushimani wa hai yomunde mwabu sefira wanuka aiba naka kona kuitemuna na akali kimaza zinyana fiela ulivelezi mukolo mulena oka mufitisa mwambundu kuliba kwa naha ye kanya yani aku mufuyole ndate nikuomba omba pilu ya hai miyeo iveta mahano yetuna mwabu sefira wanuka.